Blog Talk Radio.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Tunabashuhuje nshuti muteze amatwi radio itahuka. Uyu munsi turi ku wa kabiri, ni tariki ya 20, turi tariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka wa 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyacu cy'umugoroba. Kuri uyu mugoroba tuba dufite umutumirwa, ni Dr. Professor David Himbara. Nkaba namutumye rero kugira ngo tuganire, kandi bikaba ari privilege kumuhostinga kuri uyu mugoroba kuri radio itahuka, bitewe n'ingingo tugiye kuganiraho. Turaganira iki kuri uyu mugoroba? Turahera ku bibazo birimo kuvugwa amagingo aya. Hari ibibazo bya Leta y'u Rwanda irimo guspyinga. By the way, ntabwo ari abanyarwanda gusa n'abanyamahanga, ibintu byo guspyinga abanyarwanda twabibonye, turimo turabikurikirana. Ariko no mu karere ubutegetsi bwa Kagame burimo buraspyinga nyine abaturanyi. Muri Afurika hose nduzi ko ari ikibazo cyamaze gufata intera. Ubu turibaza kuri uyu mugoroba, ubutegetsi bwa Kagame buratekereza iki kubona bubaye ruvumwa? Kuba ruvumwa muri ubu cyo bivuga mu Kinyarwanda, umuntu uri ruvumwa ni umuntu amahanga yose ababona yuko ateye ikibazo kuri abo benegihugu. Ndizera yuko mwa mwakurikiye mu bitangazamakuru, mwakurikiye kuri za social media dukoresha mu masaha ashize, mubona uko u Rwanda arimo kuvugwa kuri uyu munsi. Twabitangiye rero ejo tubabwira ibibazo bihari magingo aya, kuba u Rwanda rwagaragaye n'uko rukoresha virus ya Pegasus. Kwa twarabivuze mwaka 2019, nanone tugaragaza ko u Rwanda rukurikirana abatavuganywe n'ubutegetsi, abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu. Leta y'u Rwanda yikanga ikoresheje iterabwoba ryabo no kubaneka. Ariko noneho ibi bintu bibaye muri iyi minsi mike cyane itatu ishize, biragaragaza ko Kagame afite ikibazo gikomeye cyane. Paranoia y'ubutegetsi bwe iri kumuteremuko. Turabigana twitonze n'umutumirwa wacu Dr. Professor David Himbara, wabanye wakoreye na Kagame bikomeye cyane. Ndumva rero muhishiwe kuri mugoroba, bamwe muduteze amatwi mwibaza muti ku muntu wakoranye na Kagame wabaye umujyanama we umwegereye. Kubona tubona ku rutonde nka Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, u Rwanda rwaramushyize kure kute kugira ngo rumukurikirane. bivuze iki kuri Kagame, bivuze iki ku Rwanda no ku Banyarwanda, bivuze iki muri international diplomacy. Ejo twavugaga kuri famiye ya Rusesabagina, ariko ndajya ngo twibande uyu munsi muri diplomacy ku bantu batandukanye b'aba diplomate mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Congo. Twabonye na perezida w'Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Mu minsi ije twavugaga kongera kuri restoringa relation hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, ariko kubona tubona ko u Rwanda rwashyize kuri ekute perezida Cyril Ramaphosa, kiriya nacyo ni igitero muri diplomasi. Bivuze iki? Turaza kwifashisha rero umuntu wabanye na Kagame bya hafi adusobanura tubwire iki kibazo ko giteye. Turaza kubona n'umwanya kumaza kubireba n'ubukungu, kuko ni impuguke mu bukungu. Harabona bwiye nti ndaganira na David Imbarambwe ati rwose ntabwo turi buryame bitewe n'amasaha duherereye. Ndaza no kumaza kubireba n'ubukungu, kuko abona ubukungu, kuko ubona yuko Kagame akomeje kuzana abanyamahanga kuyobora ekonomi y'u Rwanda. Mwabonye ko n'amabanki arimo kugurishwa cyangwa imigabane, ibyo byose turaza kubireba. Dufite izo ngingo ebyiri turi burebe kubirebana no guspayinga abanyarwanda n'abanyafurika no kureba n'ubukungu, nizo topic ndi bugane umutumirwa wacu kuri mugoroba. Dr. Himbara, ikaze kuri Radio Itahuka, uzi igihe mu gihe dufite topic ziri sensitive cyane, ariko nk'uko ubizi uri umwe mu bantu ubutegetsi bukurikirana kandi bukomeje guteruriza hano hanze, nawe uri victime w'ibi bitero, nawe ndo kubivugaho, ariko nagira ngo nguhe ikaze nkubwire ko nishimiye kubana nawe. no guri victime ariko umutima rwanjye kuri mugoroba ubyihanganye rero.
Ewe ngo akabigaze kwa nka kisa siko abanyarwanda bavuga.
Exactly.
ariko rero Serge,
yes,
aho tugeze dukuriye no kuzanamo yuma kuko
exactly.
Ariko se okay, tangirira kuri Cyril Ramaphosa, president of South Africa.
Yes.
Mu myaka maze ikinyarwanda kirakira imyaka iranageze 2018 na 2019,
umwaka wa 2018 n'umwaka wa 2019.
Nibwo rero u Rwanda rwariho rupressinga cyane ngo relationship zibe normalize, zigaruke
mu buryo bakorere hamwe.
Kuko kuva bishe our brother Patrick Karegeya na ziriya attempted assassination kwa General Nyamwasa, relationship zarapfuye from 2014. None rero muri 2018 na 2019 niho bageragezaga Kagame. Ubwo ngubwo relationship zipfuye byazanye ibibazo cyane. Uziko abantu benshi mu Rwanda no muri ya region bajya businesses niyo bajya kugura ibintu, abanyeshuri niho bajya kwiga, you know, noza South Africa niyo commercial hub. So no kuva relationship ziguye, visa ya South African visa muri office muri barayitinze. So rero abantu abanyarwanda kujya muri South Africa bagomba kunyura mu bindi bihugu, it's very difficult, ntabwo byoroshye. So rero kuko nibwo rero Kagame na leta ye muri 2018 na 2019 bagerageje nyine ba pressinga cyane ngo relationship zigaruke zenomarize. So noneho rero umva rero uri uranamarazinga ibyo ibintu ukeneye ibi bintu. Noneho nibwo rero batangiye kumwumviriza, nibwo bashyizemo iriya surveillance gusaveringa telefoni ye
batangira kuyimushyira aho nyine.
So urumva rero ni nka urareba kandi Ramaphosa ubwo ngo ari mu Rwanda yaravuze ati rwose ibi bintu reka tubikore bibe mu nzira. Yabivugiye mu nama i Rwanda ariko kumwe na foreign minister we Linuwe Sisulu,
yes,
na Kagame ari foreign minister we Louise Mushikiwabo. hari good spirit nyine ureba ko indeed bigiye gukemuka ravuze yaravuze ati consider mujye mu cyenzo ko bavuze consider this done
dutekereze ko ibi birangiye
so urumva rero nubwo na bakoze yarazi ko harimo ibintu biremereye harimo law justice n'iki yafashe risk avuga akora nk'iyo statement kuko ari genuine gentleman buriya rero uwo bariho banegotiatinga nawe is a thug ariho aramwumviriza so ni gentleman n'umujura it can't work na biriya tugerageza ngo naramukoreye ngo reka tugerageze kumva ibyo ari byo no ahubwo natekerezaga hari ibintu Sheikh wavuze ubwoba umuntu ugira ubwoba wavuze iryo jambo rya kagame ubwoko ubwoba bumwice akagenda zamba hose byanyibukije ibintu bibiri iryo jambo rwose wakoze kuri vuga ko byanyibukije ibintu bibiri sinzi bagenzi niba mukoni na mujya Shakespeare niba wanditse ibintu byinshi bya dictator
n'abanyagitugu
nyine reka ngerageza kubivuga mu kinyarwanda yaravuze ngo umuyobozi wishwe n'ubwoba apfa inshuro igihumbi atari yahura n'urupfu rwa nyarwo ariko the brave leader twagiye rupfu rumwe akabaho kuko ntabwo ari mu mikino yenda ubwoba agenda arwana akubitika rwose urumva Shakespeare yarabihamije ati a coward, niko yavuze rwose coward, umunyabwoba, leader, a cowardly leader dies 1,000 times before he meets the real death. But the real leader dies but once. So rero, mungo Ramaphosa, reka rero tureba abo ngabo babiri. Ramaphosa, tuko chance. Ati nubwo harimo by'amategeko, this is a gentle dealing, reka birangi. So ubwo ni one day yaragiye nyira baramukubita iwabo South Africa ariko Kagame yari hariho akina left ubwo ngubwo buri joro apfa ati noneho reka twumve mwakabyara mwe nibure so urumva ibyo ari byo byanyibukije hari rero n'undi wavuze ikintu cy'ukubwoba Churchill former British Prime Minister yaravuze ati ntimurebe bariya badikiteta bicaye ku matebe maremare abasirikare babo n'abageneros babari hamwe bamugose n'imbunda na bayonet atari kwereka imbeba ize muri icyo cyumba ifite amakuru iri avuga ivuga freedom
yes
atuwa rwose ari kubita hasi so rero biriya wambajije ngo okay so uriya muntu first of all reka nkubwire rero uriya mugabo ntago aryama he does not sleep kuko uko agenda ashakisha information ubwo ntabwo ariho yumviriza Ramaphosa na Ruhakana Rugunda na Sam Kutesa bariya bose yashyize ku surveillance ye ntabwo ariho yumviriza gusa ubwo ngubwo nijoro abashakisha hose muri yama province ane harya ntitugira atanu
atanu na Kigali City ubwo ni atanu
harimo rero naya ma district sinibuka ni 30
32 gutyo ndakeka
na za sekitari noneho wagera ku mudugudu ni 14,600 ubu bwose aragomba ntago gomba kuryama ntago ashobora kuryama atu bambegabe bari muri ibyo byose batamubwiye uko bimeze ubwo kandi hakaba hari na 80 deputy bafarane na 32 ministers of state na ministers.
Yes.
Ubwo rero hakaba harimo rero na ba generals military. Bo ntago shobora kuryama wibuke bya bindi bya Shakespeare.
Yes.
A coward dies 1,000 times.
Yeah.
Buri jora rapfa yobe byo ngibyo. Ati bimeze bite.
Yeah.
That's it. Rero nyine umugabo ntaryama kuko ega bizana n'ikibazo kuko twe twakoranaga nawe nubwo ubwo muri kuri standby nubwo akazaguhamagara nka 2 or 3 in the morning ariko wowe mu gitondo nutahajya ku kazi itambiri barakinga gate ntabwo uri rwinjira ugomba gusubiza ibibazo icyagutsinze ariko wowe nyine azabyuka saa sita kuko aba yaraye muri bya bindi. That's it.
Dr. Himbara ndagira ngo ukiraho ngaho wenda mbere ko twinjira mu byo dufite turi buganire iyo paranoia ituma ataryama iyo paranoia ituma aramuka arara kontrolinga mu nzego zose muri za province akontrolinga abasenateri abadepite abaministre abasirikare bakuru wabaye umwe mu bajyanama be murakorana muri president office what is behind it niki kishe inyuma ituma agira paranoia nk'iyo ngiyo
ibyo nyine ngo twabibaza aba psychologist na ariko rero ibyo nagerageje kumva ngo akiri no muri za Uganda no mu ntambara ya Uganda mbese uzi ko ntarubwo nizo ntambara we ntabwo yarwanaga ahubwo yabaga ubwo babwamwisha ahubwo abega
arimo kurega ari potinga fese abeshya abandi
ngo basanze atashoboye kurwa intambara noneho bamugira mbega nibyo rero yakuriye kuva we yavuye mu ishuri ababandi mu mihanda none hajya mu ntambara secondary school so rero profession ye yose kuva yajya mu ntambara akajya no muri leta ya Uganda yari spy rero iyo ari muri iyo culture yo mbese nk'uko usonza lunch ushaka ibiryo we aba ashaka information that is his food
yeah
driven rero ndibya bindi iyo rero iyo ubaye rero paranoid nangwa you are excessive yo mbese you are excessive in anything you are addicted the addiction nta nubwo ushobora guhaga you want more and more kandi byose ntubone nuko ubikoresha it's too much you can't ntabwo ushobora guprocessing all that information niho rero hazamo iyo confusion hari nubwo najyaga I remember hari incident nibuka imwe So I saw him late. Ariko ndibuka one incident harije yahindiye government nk'inshuro enye mu mwaka. Can you imagine changing cabinet inshuro enye mu mwaka? Noneho ndamubaza nti se nyakubahwa Nibishi, what's going on? How have I got when I'm in good mood? Nimbese, abanga bose bacyuzinga system ukoresha ni iyi. How do you determine?
Yeah.
Ati, then it can wait. First of all, I'm at Nimbese, uzi njye uche nakoraga ntariye n'abapresidenti. He no sir remind me that I am I'm an investigator.
Yes.
It's in my career. No, this rubbish. Anyway, when you shock me, you're gonna be decided. Hey, Mazda says who's the kujenda Nikola Kumazura hang out, you know, my interview.
I know.
Bari mu Rwanda baragenda bakabifata bakavuga ko ubwo ngo nk'urumogi na
ndabizi.
So please nabwo ndi nk'urumogi I'm just laughing.
No, baba bavuga ko babaye high imbere ukuntu baguhindura amaso bakajya igihugu n'ibiki ndabizi.
Yes, arambwira ati noneho reka nkwereke if you want to know ukuntu nabigezeho ati zana iriya death bin whatever how to do
papers.
That is it. I think no. If you just say, very more, be many kumeza hanga. It yeah him and I in the first queen. No, be many kumeza. I wrote the papers. The toy. Had my mother na ya jie ya counselinga ya naga tikinga. You know, schools we. I did jara. So now we are here. Mr. President, do you want to tell me that analyzed these people and then decided on your cabinet appointment? I don't know who is going to do it. What do I say? I don't shock. I should have known.
Yeah.
Kuko nabari yatwavuza gomba gukontrola. Nubwo waba uri sweeper muri government. Ushaka nk'uruhusa rwo kujya hanze. He has to sign himself. Elegana muri constitution niko bivuga uzasubira muri constitution. Articles from 112 to 114. Niwe kuva kuba senators kugera kuri a junior police na soja.
Yeah.
Niwe uba appointed. Ni na uba dismissing. So that is his life. You knew life you
No, ariko ibintu uvuze biri powerful kandi binanakomeye ku Banyarwanda baba batabyumva. Twebwe iyo tuvuga ibitagenda mu Rwanda batwita ko turi abanzi b'igihugu, ubasigaye batwita ko turi terrorist movement nk'uko babitwita, ariko icyo kintu shorejeho cyo vuga ko niwe upromotinga abasirikare bakuru kugera ku rwego rw'abasirikare batoya.
The entire government harimo the parliament, senate, the judiciary, the entire administration, even clerk in the parliament, he appoints. It is in the constitution. He appoints.
Ariko urumva ko ni ikibazo gikomeye n'uburwayi.
Yes.
N'uburwayi ibi nibyo mpamvu ngira ngo tubyinjiremo gato ariko binagaragare. Iyo ufite umuntu wumva ko ibintu byose mu gihugu ari we ubishyiraho, adafite abamwungiriza uribaza utuwo muntu ni ikiremwa muntu cyane mekaniki. Nanjye iki kiganiro mba nateguye ngitegura amasaha atatu ane, ariko mba ngomba kuryama nkaruhuka, mba ngomba kujya muri siporo, mba ngomba kwita ku bana banjye, mba ngomba kwita ku buzima. Ariko ibyo bintu by'igihugu cyose yabyitaho ate? Agomba kwitekinga care ku buzima bwe, kere ku musa afe nta ndwara musa ni uburwayi.
Ahubwo twibagiwe twari twibagiye n'ikindi n'ikindi tuvuga ko nyine muri constitution byanditsemo ko byose ari wowe ubicontrolling, ni wowe appoint and dismiss it. Na directors mu companies aho Rwanda aho government ifite share
ni ubicontrol,
ni ubicontrol. Noneho rero ubu byarezeho kuko na private sector in Rwanda ni Crystal Venture niyo e-controller. So Kagame controls the entire country. Mbese ibyo ngibyo tubyita muri technical language state capture. He has captured not the state but the entire country.
Yeah.
Zuma agiye mu munyururu kuko we yakapitalize the state, the government institutions akazikoresha ubujura. Ariko uyu nguyu we it's not just the state, it's the government and the private sector. So means there is nothing outside his control. Mbese iyo niyo mpamvu no kumuvuga ngo ni dictator. No, dictator is not the word. Totalitarian,
yeah.
Yes, ni total. So, nubungwai rero, ahonga ahu, tuwa abari muligi nga, ni few individuals nga, by the way, nure, leka mungiri, North Korea, the supreme leader.
Yeah.
In fact, structure in North Korea, imeze nk'i Rwanda, ngira ngo Rwanda niho bakopeye kuko urebye government ni central government, province, district, sector, sen umudugudu.
Yes,
urumva ni five levels kugira ngo agire total control. Village rero on average villages mu Rwanda ni 14,600. So nukubuka ko the smallest administrative entity mu Rwanda irimo nka the population 12 million harimo nka less than 900 people. So urumva ko buri 900 people Kagame buri munsi abaziko every 900 people mu gihugu abaziko bimeze through the umudugudu. Rero iyo system ni ya North Korea, ariko Rwanda zifite more villages than it's a bigger control than North Korea. North Korea ho hari 4,000 villages, ariko mu Rwanda hari 16,600 villages. They are smaller. So rero na muri Afrika iyo harimo ba dictator benshi, but that's not what they do. Ubundi muri dictators muri Afrika iyo utari mu politiki uri mu byawe, they don't give a damn what you do. Uburi mu byawe, no one knows. Ariko uyu nguyu we no, it is your sickness, it is total control. So ni North Korea, ni North Germany, ni Mussolini, ni noza the Soviet style, Stalinism. Ibyo nibyo twita totalitarian, it's not dictatorship. Ariko ahangaha rwose ni total capture of country, not state. Yes.
Dr. Himbara, ubuze ibintu bikomeye kandi utumye abona nsubiza amaso inyuma audience yacu twihanganire, kuko hari ukuntu uvuga ibintu bigatuma biprovoka ibindi bibazo wenda kuri agenda ntabwo turabyinjiramo. Kagame wamubaye hafi, mwaragendanye mu ngendo ze waramukoreye kugeza umubwiye uti no ibi ntago nakomeza kubikora bivamo uragenda before covid mbere ko covid-19 iza wandika kuri blog yawe ndagukurikira kandi ndabishenga no kwitoranya cyane Kagame yamaraga hafi iminsi 20 mu kwezi ari mu mahanga agenda
yes
ni naho abantu bibaza bati twemere ko ari umudictator totalitarian leaders nk'ibi ngibi akamara iyo minsi 20 agenda ariko akabura mu gihugu n'uwavuga ati why not nubwo kudeta zitagezweho zitagikoreshwa za kudeta zitakiba ariko umuntu umara iminsi 20 ari away from Rwanda kubera icyo agaruka akaza mu gihugu akamara indi minsi 10 akongera akagenda hakabura umuntu wa organizing abantu ku buryo bavuga bati this guy n'uburwayi bwe n'uburyo atumereye tusha no kumuvanaho tukamuhirika kubera iki iyo virus ya Kagame n'ubwo burwayi bwe bwageze mu bantu bamukorera barabyemera babifata nk'aho ari spermel leader nko muri North Korea twabivugaga mu kanya
yes and that's to them there are three points icyambere reka twemere ko njyewe ndabyemera kabisa
yes
ndabyemera this man is a genius ariko in evil sense evil genius
shitani w'umuhanga
yes urumva we yaragiye yiga psychology y'abanyarwanda arayiga neza amenya ko abenshi turi coward natwe nawe we are the same stock nawe coward bari aba brave twajyaga twumvaga kera ba data my njyewe ndi himbara murunganwa by'abagamba bya wanzigiye kuva kuri nzigiye we were warriors my great grandfather senior ndiye kubitse n'akandugira amukoze kuri muzisho
by the way numvise ko abaye impunzi kuva kera generation zabaye rega
twebwe we don't take nonsense
yes
ariko rero the brave sinzi aho bagiye so icyo ni kimwe hanyuma rero icya kabiri akaba azi ko azi yamasitarinze to manipulate the Hutu Tutsi division abahutu arababwira ati if you don't follow me you'll be killed abahutu ati njyewe I'm the one who saved you kandi you need jobs if you don't no baba ni nari narabujije ko bagenda bakora bizenge ndabarekura barabamara yo ni yindi ariko rero aho ngaho ahantu tuvuga who's a genius this man is a manipulator of the fat rat. Mbese, if I use can use another technical word, how did you create a money political economy? Organic intellectual. Organic intellectual. So, Nandi, kuko nagiye mu mashuri niga za PhD ndwara nabyo narabyarana niye
waraye amajoro wiga uravuye kuri yima kugira ngo ufashe
for years and years yageze kurangiza eventually ndabibona ariko rero hari abo twita organic intellectual hari abantu bari mbese babivana on the street survival akagenda akamenya ubwenge akamenya ukuntu akina imipira turning around for survival kuko Kagame mushobora kujya muri conversation about nuclear power nangwa international development
yes
women empowerment garbage collection he would excel ajya muri zo experts agiye nakumva azikumva akajambo kamwe
akaga picking aka memorizing
eh no nakagera akaga kurisha no aga posing as if he knows what he's talking about.
Yes. Yes, yes.
You know what I'm talking about? Man, it's a must be here. No, no. First of all, Kukwabatansi in Zirie. He doesn't have time to prepare.
Mm.
You know what I'm going to say? You have great wajena with some speech. Utiyotaba involved in muri preparation here. You own it. Otherwise, it doesn't, you know, at your own neck. Akajena kaisom. Akajena kaisom. Ariko harubwo hari nubwo yagira akakayisoma neza akagenda ashyiramo n'utuntu twe showing a confidence hari niyo bijye tugushima cyane baravuga ngo ni mudekopi noneho dutashye ngo rero ko wanditse speech ngo nabo zikore igitangaza kandi uri imbwa yes a peasant from Ruhengeri like all these Rwandans rero ukuntu atureba abanyarwanda bose His favorite phrase, I'm going to ask, this so-called PhD from Canada, but you're just another peasant from Mutara.
Mm-hmm.
You're just one of them. Now, we don't have value at all. So, as you call it, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, now, institution is going to say, neither is it going to say, this is the Arabic phrase, but the creator of Mujombe. He destroyed them. Mm-hmm. Military, there is no army. There is no military. Abajena were taking a munyuru. You know, how has the area psychological war? Kujirango yere kane implication is yomu uzamu jirira nabi. Aragenda iyo gupanishinze nubwo waba uri mosquito aragenda akazana hama
ya
agomba gukoresha such a huge impact that no one there hari rero n'ikindi bose ubu ngubu yagize turavuga ngo hari middle hari my Hutu colleagues bavuga ngo ubu ngubu hari Tutsi elite there is no Tutsi elite in the same way that there was no Tutsi elite Mujahabyarimana.
Hmm.
These are just individual totalitarian rulers, bakoresha mo. Abandi bose akagenda akabakenesha. Ubu ngubu naba abandi ba generals bari baguze amazu. Bose yarageye shyiraho itegeko ngo ntabwo bashobora kurentinga NGOs. Babura n'abayajyamo. Abagore babo bajya hanze gushakisha ubuzima. So rero buri muntu wese yabagize completely dependent. Hari n'indi kindi rero nk'uyu nkibutsa bariya benshi bazanye na Kagame nyine bari impunzi muri Uganda for 30 years nubwo harimo abafite akazi keza ariko bari bazi ko Uganda arimwe umudikteta mushya ashobora kuza akabirukana.
Mm-hmm.
Bakabashe. So they were never secure. Ariko ubwo basubiyeyo nibwo bagize dufite igihugu cyacu. So some of these guys ntabwo rero bashobora ntabwo bumva. They are my friends and I think I'm better ariko ubwo ngubu murakora icyo aho ngaho kumureba ko bimeze nabi. Ariko they don't see an alternative now. Banyize muri rwinshi. So is a factor zero as those say. Don't mubwiye nizo zituma ubu ngubu he's king. Niyo ari hanze rero.
Namuce mu ijambo Dr.
Himbara. No, wait a minute. Niyo ari hanze. The man does not sleep.
Really?
Yes. Aryama kuri telefone n'abagenerozi. Ari nijoro kuri telefone. Mbese ni remote control. Kuko, he does not trust anybody. Ba hariho n'abajokinga baravuga ngo ngo baba murinda. Aba abafite amasasu baba bari ku gasozi kamwe. Abafite n'amatank bari ku kandi batari kumwe. Kugira ngo bataba badushyiramo amasasu bakamurasa. So it's a complete mess, but it works for him.
No,
go ahead, sorry.
No. Ugize neza kuko ndakeka Dr. Himbara uziye cyiza kuko nk'aha hantu waruvuze ku kibazo nibazaga ni iyo giye ubasize cyangwa mu mahanga ubundi abantu bagombye ari kugira ubwisanzwe kugira ngo baganire no ku bibazo byabo ariko uhise unabisubiza uti ntaryama bari ku matelefone abahamagara nzi ko wenda twigeze kubiganira sinzi niba ari kuri radio cyangwa twarigeze gucatinga wenda duhuye no kuri experience ya brother wawe Tom Byabagamba wamurinze igihe kirekire wamurinze umutekano kandi wakoze ibishoboka byose mu myemerere yavuga ati ndarinda umukuru w'igihugu buryo urinda umukuru w'igihugu urinda umukuru w'igihugu ibyo yamukoreye tubivuga kuri radio itahuka turabidenonsa uko amwica urubozo n'ibindi byose ariko ugasanga wenda impamvu zanye nk'uru rugero kubera brother wawe nimwo kubibaza uti wowe feeling ute hagati yawe n'umuvandimwe wawe we warabibonye ariko wowe ntabibone wenda urwo rugero sinzi wenda nduzanye mu mwanya mwiza ariko turi hano kugira dufashe abantu kugira ngo bafungure ibitekerezo bibe bigari bave mu bibazo by'amafuti bibatandukanya wowe warabibonye ariko brother wawe mugiye savinga ntiyabibonye ariko uti nitandukanyije nawe ndagiye aramukuziza nawe aramukuziza arabavangavanga n'ibi byarabaye ku bandi bantu muri politike hano ida wenda hagati ya rundi Jonathan Gaseni abandi bantu bafite abavandimwe umwe agasigara muri yatinde agahunga cyangwa itandukanye akabavangavanga kugira ngo agaragaze ko we siwe kibazo ubwo n'abantu badashaka kubaha leadership yashyize mu gihugu
aho ngaho turatandukanye gatoya iyo abantu bavuze ngo ntuze Tom Byabagamba yazide njyewe it is yes and no kuko Andrew Kagame afunga nabo yica iriya mirambo iba tuba tuba iva muri za Nyabarongo ikagera muri ikagira Burundi
yes
bariya bose bafite bakuru babo nango babo n'abo hanze no iyi ngiyi rwose ni ntabwo nshaka kwirira
yes
ngo ndi victim no everyone is a victim kuva kuri bakabera bariya ba wenda mu Rwanda nagiye mu nzu bamwiciyemo ntanabizi
Asiyeri Kabera.
Asiyeri, yes. Bariya bose, no. Ni national tragedy. Ntagari brother, ntago tomari because of me. No, there may be an element. Abantu bose, nk'uko mbivuze, ahubwo, in a way, I'm lucky. Abenshi se bene wabo bapfa. Ntabantu wanjye ni bora rahari.
Abamukomoka arabica bose
yeye so rero ariko byabatoma nibyo abinene nakubwiye njyewe mfite advantage nta nubwo nakuriye mu mpunzi nyakivara navuyeyo ndi umwana nakuriye Canada so ntabwo rero nabaye mu banyarwanda njye nagiye i Rwanda nyuma ya genocide No, nubwo navukiyeyo nkavayo ndi uruhinja the first time nagiye i Rwanda yari muri 1995 ntabwo rero experience yanjye sinigeze ndwana sinigeze mbaye so njyewe nagiyeyo as an expert ariko rero bariye ba Tom na ba Nyamvumba na ba Manuel Ndahiro bariye bose bafite ibibazo to be someone who revolution ate its children. revolution yabo niyo yabariye njewe ntabwo revolution ntabwo yandishye. I'm not a child of revolution njewe nagiye yo because I have expertise. I claimed to have expertise. So bari ari ku bara abana ba revolution ntabwo bashobora kubyumva, ntabwo wajyaga kubyumva nkuko tubyumva. Nka Rusagara for example yari hanze na family ye n'abana bari mu Bwongereza bari mu mashuri, ariko ni child of revolution. Revolution yabaye niye, is part of it. Abyumva mu maraso yuko natagenda ngo somehow abeyo azaba abaye some kind of disgrace.
Yeah.
Ownership. Your ownership rero njyewe ntayo, I don't have.
No, aho nyine ntaguce mu ijambo nibyo nibuka kuko was there turi kumwe London dushingura Madame Rusagara muri testimony numvise bavuga bati baramubwiye bati waretse agasezera mudamu we arabyanga. Ndavuga ariko se n'umuntu urimo gupfa asabye ati muha umwanya aganire n'uwo bashakanye, nibwo nabonye uburemere bw'ubugome bwa Kagame. Nari London misa twakoze ndabyibuka, nibwo navuye aramvuga nti uyu mugabo kuba mukoreye n'ubugome bwe sinzi uburyo napima ubugome bwe usibye kubyiyumvira ukavuga uti uyu muntu tugomba kumurwanya twivu inyuma, otherwise azatumara.
Iyo rero ni yayindi psychology twavuzeho. We nubwo iyo ashatse kwica na mosquito akoresha bombe.
Umubu mosquito ni umubu mu Kinyarwanda.
Umubu akoresha bombe
yeah.
Kugira ngo ndetse igire demonstrative effect buri muntu wese ayibone ati ntabwo nshaka kuba in that position. Niyo masa kabisa. Nta kintu akora muri hari proportions byose biba biri disproportional. It has to be massive kugira ngo ibe deterrent. That's how it is. Niwe rero aho ngaho rero abo bariya batekereza kuriya nkaba North Korea, Stalin, the Nazi regime. That is the psychology. Ngo uko njya numva ngo ni nk'abantu baba barabaye barabaye a shock barabana, they never recover. Hakagame bavuga ko ngo bari impunzi wese yanze kujya guhaha nkuko abandi. Ati wowe abwira umugore ati madamu ati genda n'abana bamwirwaneho araryama mpaka apfuye. So the boy rero yabaye traumatized. We na sister zile aguma rero aguma agi ari ku war front ngo no mu mashuri yararwanaga muzanta
stubborn boy.
No muri za street no kujya ntugibona niyavuga ko aba nkuwasaze hari ubwo yibagirwa akibagirwa n'ahari agatotomera abantu amaso akavayo ntuza ukuboko akagushyira hejuru none momentarily yibagiwe aho ari none agakaminga down. So there's a problem there. Definitely there's a psychological problem there.
Ikibazo kirahari.
Yeah.
Mbere ko ngaruka mu bya diplomasi noneho wenda n'akabazo k'amatsiko ukeka yuko hano ndakubaza rwose ntabwo nzi niba wenda wanabiteguye kandi ni experience yawe. Abantu twaba tuvuga ngo turashaka guhindura mu gihugu ukeka yuko uwo barwanya bamwumva bazi metodoloji akoresha. Ndavuga ni general opposition ivuga iti turashaka guhindura mu gihugu uwo barwana nawe ukeka ko bamaze kumustadinga bamukorera itide ba understanding bamenye uko ateye n'uko ameze nkurikije ibisobanuro mpaye David Himbara.
No, ahubwo ubungubu ubungubu rwose sometimes mba pessimistic. urareba ikibazo kiri mu Rwanda hari psychology yatwinjiyemo twese iyo bita ngo iyo mbyita in joking reko my dictator is better than yours nangwa se ngo my revolution is better than your liberation.
Yes.
What do I mean? Whenever Abatutsi Nabahutu were split, pulling behind our dictator. No, bigatuma. Tutanalizing beyond ethnicity. Ntangiriye kuri Habyarimana, for example. You know, among the my Hutu friends, wona bonye yandika yemera ko genocide in the contemporary times yavuye muri biri za massacres za before independence za muri ntuza noneho igakurikirana na Habyarimana yanga gusinya convention against genocide noneho akica nawe kandi akica not only Tutsi but also Hutu. He massacred the entire government. Ariko kugira ngo ubone Abahutu adapting that analysis to but it prepared to look at that ngo barebe ko ntuza kayibanda na Habyarimana babishije imvunja na masuku ariko because he was Hutu they follow the only person that I have seen writing a thorough analysis ni Paul Rusesabagina. Read that book kiriya gitabo cye
the ordinary men, yeah.
Yes. In fact, in accordance with the book review.
Another review one, yes.
Yes. Yarafuze ko ngo conversation y'abanyarwanda iri based on truth. Ntiyari yabaho. It is 100%. It's 100%. Mbese ntureba n'aya mashyaka yanyu. The membership is either Hutu or Tutsi. Nimwe mugerageze. Ariko zini nyinshi
ariko nazo tuba dusimbuka imitego every day.
Yes. Nuko kugenda ku maji.
Yes.
Kuko there is no truth. Rusesabagina put it perfectly. The conversation that looks at the dictatorship in Rwanda, whether Hutu or Tutsi, yazana a new culture. You could have a dictatorship without qualifying ethnicity. Your conversation in Hawariaba. So it's those parties that say, I look for them. They can wear Murujero. Navy just supposed to start near Gogamo. When it is a Tommy, go die. Nashata Bukora, Kwasha Bukora, a movement.
I remember.
Yes. No, I was to Bagashaka. Ko Dukora Migo. Uova Shark. The version of Shark. About to know Bagashaka. Version of Migo. Bashak. Ariko Migo, Akawaya of that. Look. Noza, the Hutu regime is a Venua. Tutsi regime Naira Shakapunich. At his own Bereru. I denounced them. If you don't want me to go in its totality, you're all bogus. Nivamo. It's stupid. So you're Michangorero. So in the end, you see, yeah, dictatorship, yes, Ruga. We follow it blindly using ethnic vehicle.
Imbara, them and one now we can be if Korgukora, if you want the njya mbona bakwibasira usibye na regime ya Kigali kwibasira na hano muri opposition hari zimwe muri article nk'izo zirebana n'amateka iyo zanditse uhere kuri revolution ku bwami revolution 59 Kayibanda regime Habyarimana bakakwibasira njewe ubwo nashima kuba babyanitse ngo bavuga ni reka tubifate tubyanalyzing turebe uko twabiganira be provoke debate among us atarwango bakutera mabuye ubona bakuzo gutema bina mutuba gutema buye none uko uvuga uti reka nange ni backing off kugira ngo ntasiga umutwe
reka muzete okay so aba tutsi bambara nka traitor kuko ntabwo kuko nta supporting a tutsi regime abahutu nabo bambara ko ndi a Tutsi extremist. So I can't be both at the same time. They can say that.
Yeah.
Nibuka, igihe ntuza keke Karachi.
Karin Karachi.
Karachi. Uzi igihe bamufatiye London.
Ndabyibuka.
Nagizemo uruhare cyane, I fought for that.
Yeah.
Noneho, bamufashe, njya kurira, banyandika kuri BBC, Mwongere debate nuria uriya mwongereza member of parliament the former minister of development ukunda Kagame cyane ntuza n'izina rye ritanyibaje itirikambi na minute ngo tugire debate
ni Mitchell cyangwa
Andrew Mitchell yes
Andrew Mitchell
ngo tugire debate noneho ndavuga in the debate noneho ndavuga ndi look ninjewe my job icyo na icyanza nyihangaha it is not to judge Karachi no my job was to get him arrested so that the court of law tried him I am not a judge I have done my job joking and everyone for all I know he could be a good person I don't know let the judge decide let the court decide but what I know is that his boss is an evil person that's what I guarantee my job was to hit him get him arrested he's arrested I rest my case even in the court's hand was this a cover who to and go oh was never yes
when
it's too sexy, miss. Nobody, my friends, eventually, they dumped me. Mazereru, had any change in Chimbabas of Kuanjabana? Baba, to Tenema Hutu. Cherekavatkovan. Now, to get a sense of humor. Now, to get a sense of humor. If you can't laugh at yourself, you cannot serve anything. But you never only were a Trusha, Kuko. They laugh at themselves. Abanyarwanda baba so serious. Ngohimba yavuze ngo ntuze ngo Karake shobora kuba ari n'umuntu mwiza. None abo ngabo nari bavuze ngo metutsi trinis. None ndabaza that he say muri mwebwe ni bande mwanguriye itike ngo mbe Toronto njye mu Bwongereza mu Rwanda ngo n'uriya muntu bamufate. Who? Nind, mwebwe mwari munahari mwanjegeramo. Noneho nanyegiye gutukana mbaye gakaka.
Anyway, burya ikintu cyananiranye n'icyo ngarukaho kuko usibye nibyo byabereye London muri State Department hano hirya mwaje inshuro zirenze imwe ebyiri eshatu kandi n'ibindi mukora bitamenyekana muri State Department biri kuri rekodi. Urumwe mu bantu bagaragaje effort yo kudenosa no butegetsi ntabwo ndibo bigarukeho nta utabizi nuwavuga ati Himbara article yanditse ni ntabwo nayishyigikiye bitewe nuko wenda adenonce ubutegetsi bw'ubwami revolution 59 agaragaza ibibi byagiye ubutegetsi bwa Habyarimana ubwa FPR urumva ko nge nemera yuko buri regime yose ufite icyo inenga utajya wemera gushyigikira gusa udacalenjinze ni nayo mpamvu atagikwiye na Kagame nagira ngo ariko noneho twinjire cyangwa wenda wakora komentari gaho gatoya wenda niba ari na ngombwa kuko abantu bamwe bumva ko hari igihe bagusa kuvuga ngo wikora komenti winenga emera ko ubutegetsi ari ubwacu ariko nk'umuntu hawe usanga yuko uko byameze kose n'ubwo bavuga tu ubutegetsi n'ubwacu hari no kubukeburuka bavugira kuti murimo murakora nabi kandi mukora mukomeza nabi muzaferinga ntabwo muzagera kuri political programme mu mwariyemeje mbona mu banyarwanda batarabasha kugira imatirite kumva yuko unenga ibidakorwa neza ntabwo bigombye guhinduka enemy wa system cyangwa w'iyo community y'abatuyemo cyangwa ababana nabo
nibya bindi nyine nibya bindi twavuze ngo my dictatorship is better than yours umuntu utaravuga eh my dictatorship meaning Kagame oh look he has developed the country nuri umuntu nawe wari umuntu umuntu nawe akavuga look Habyarimana was great you know ariko rero wareba at the end of the day all the regimes are the same in fact urebye nka constitution yazo na politics zayo ni cut and paste nka Kayibanda change the constitution ngo gume mu butegetsi he was winning elections by 100% ahindura constitution ngo gume abamuvanaho nabi Habyarimana massacred the entire government nawe amwicisha inzara haza Habyarimana agira one party state nanone mbese akubera bya bindi the same constitution one party and now ati ndikinani winning elections by 100% haje Kagame same constitution change the constitution win power by 100% ati ndikinani mushya nawe rero nkuko Kayibanda went violently. Habyarimana went violently. It's very likely that Nakagame ni kozaje na kuko there is no other mechanism. They are not there.
Yeah.
So then what I find is disturbing, and I have traveled and lived nawe mu bihugu byinshi. Yewe ni Burundi. I visited Burundi. Iria ethnic in Rwanda. It is so deep that really no kubona umuntu uri free from it. Narababuze. Ngo dukore na movement ya miko. Kandi
ndabyibuka twari turi kumwe na hano in America Buffalo dukora memory uti muze dukira hamwe ariko nyuma yaho narahebye kubera ko ibitekerezo byaratandukanye
kuko one of them hari uriya mudamu w'umupadiri uba ntuza pastor
Koreman
ni nawe twari tuzi ko rwose uzaba leader wacu yanteye akatsi ati eh Habyarimana was a good leader what I said repeat that you can't do this no muzanira inyandiko n'ibipapuro n'indirimbo za mihigo none se ko wirirwa uririmba mihigo how can you say that you're a hypocrite the truth muri community zacu it is a very very rare commodity
Dr. Imbara nyemera rero twinjire tugaruke muri diplomasi gato ariko nagusaba wenda niba twafata break noneho lighting yawe nayo itangiye kugabanyuka barambwira ati ntago turi kubona mu maso kandi turashaka kukubona neza niba ya gerageza uishake wa muvinga ntacyo turakora break gatoya reka meshyize audio muri studio noneho ube wahindura location kuko lighting yawe itara ryawe ryagabanyutse
ubabwire ko niho nari nihishe nk'urumogi niyo mpamvu
oya ntabwo uba urumogi
noneho mpaye break reka njye kwigorora urumogi hanyuma ndashaka aho urayitiri
yes wa muvinga rwose reka tube dufashe break yes dukomeze mu kanya mu gihe Dr. Himbara ataragaruka reka tube dushyizeho audio turagaruka mu kanya dukomezanya nawe kuko dufite byinshi tubateguye kuri mugoroba. Reka twumva iyi wodiyo kubirebana n'ubugizi bwa nabi bwa Kagame ku bitero bya Pegasus tugiye kwinjiramo mu kanya noneho mubaza uko Kagame abaye ikibazo ku mugana wa Afurika, kuko tw'abanyarwanda turamenyereye ariko ku bitero birimo kugaba ku banyafurika mu karere no muri Afurika y'epfo turabigarukaho kuko mwabitwandikiyeho muri benshi.
Duhere hano makuru ku buryo burambuye ku cyegeranyo cyakozwe n'imiryango Forbidden Stories, umuryango w'i Paris mu Bufaransa na Amnesty International cyahishuye ko ikigo cy'ikoranabuhanga cyo muri Israel NSO cyahaye ibihugu birenga 10 birimo u Rwanda ubuhanga bwo kumviriza amatelefone y'abantu bwitwa Pegasus kugira ngo bikurikirane ibyo bavugira kuri telefone ngendanwa zabo. Amakuru hari muri icyo cyegeranyo yageze mu nyamakuru aravuga ko hari urutonde rw'abantu barenga 50,000 bakurikiranwa hakoreshejwe ubwo buryo bw'ubuhanga bwa Pegasus. Mu bakurikiranwa harimo abatavuga rumwe na leta, impirimbanyi zihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abanyamakuru, abacamanza n'abanyapolitiki. Ariko icyo kigo cyahakanye ayo makuru cyavuze ko ubuhanga bwacyo bukoreshwa gusa mu gukurikirana abagizi ba nabi n'abakora ibikorwa by'iterabwoba. Kiravuga kandi ko ubwo buhanga buhabwa gusa ibigo bishinzwe kubahiriza amategeko n'ibigo by'amaperereza byo mu bihugu bifite imyitwarire myiza mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezweho na Senega Kwaya.
Icyegeranyo cyakozwe n'imiryango Forbidden Stories w'i Paris mu Bufaransa na Amnesty International yo mu Bwongereza kivuga ko hari urutonde rugaragaza abanyamakuru bagera ku 180 bakorera mu bitangazamakuru nka Agence France Presse, CNN, New York Times, Al Jazeera n'ibindi, aribo bari ku rutonde rw'abakurikiranwe ku matelefoni yabo ngendanwa. Uru rutonde kandi ruriho n'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta, abari mu miryango y'abami b'Abarabu hamwe n'abajejwe ibigo by'ubucuruzi. Ikigo cy'ikoranabuhanga cyo muri Israheli NSO ariko cyahakanye kivuye inyuma ibyo birego, bivuga yuko ngo cyakoresheje programu yo muri mudasobwa yitwa Pegasus mu guperereza baciye kuri za telefoni ngendanwa z'abantu batabizi. Iyo miryango ivuga yuko amaperereza yakozwe kuri telefoni nkeya ziri kuri urwo rutonde ngo yagaragaje ko icya kabiri cyazo cyatewe n'iyo virusi. Mu mwaka w'2019 WhatsApp nayo yarize iki kigo NSO ko cyateye amatelefoni agera ku 1,400 hakoreshejwe Pegasus, ariko NSO nayo irabihakana. Gusa NSO yahise ihagarikwa gukoreshwa kuri WhatsApp. Mu bihugu 11 byiganjemo iby'Abarabu NSO ikorana nabyo harimo n'igihugu cy'u Rwanda, Togo hamwe na Maroc byo ku mugabane wa Afrika. Gusa icyo gihe ibyo birego bishyirwa ahagaragara mu 2019, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abamenyeshamakuru yuko u Rwanda rudakoresha programu kuko ngo ihenze cyane. Urutonde rwose rw'abavugwa ko bakurikiranwe na NSO rugera ku 50,000. Iyo virusi iri muri programu bita Pegasus itera amatelefoni ngendanwa yo mu bwoko bwa iPhone na Android, maze abayikoresha bagashobora kwiba ubutumwa, no kuvuga za message, amafoto na za email, bagashobora ndetse gufata amajwi y'ibiganiro umuntu agerana n'undi.
Nazita huka yijwe ry'Abanyarwanda. Reka dukomeze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, kandi mashimire ko mudukurikiye muri benshi. Aha turavuga ku nkuru zitandukanye ariko cyane cyane umutumirwa wacu ni Dr. Himbara. Dr. Himbara, muri audio ya reportage ya BBC baravuga ko u Rwanda rukoresha Pegasus nyine mu guhakinga cyangwa guspyinga abanyarwanda, nibo twibandaho kuko biri ku isi yose, ni ikibazo kiri ku isi yose ariko turibanda ku Rwanda. Ndagira ngo duhere wenda mu karere k'ibiyaga bigari. Nabiganireho ejo, wabyanditseho muri article zitandukanye nagiye ngukurikira, kuba u Rwanda ruspyinga cyangwa rugumviriza ibigo byo mu karere, igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Congo, tukongera na Afurika y'Epfo, tutirengaje Mozambique ku ibura rya Cassien Ntamuhanga, bisa nk'aho Kagame atakiri ikibazo ku Banyarwanda, ari ikibazo ku Banyafurika. Ndagira ngo numve icyo utekereza ngaha.
nyine ibingibi nyine birakonfaminga ko ibyo nyine byo abantu bagumaga bandika iyi kompleksi yo ya power iri addiction to power.
Yes.
Addiction to control. Noneho yagiye beyond the borders. Yagiye beyond borders. I kandi harimo na yatiye nanone nka Uganda. You know, abarega ko Uganda ngo ifashe yo movement and say ko bashobora kumuhirika akaba of course he needs to control Congo niho avana umugati I Burundi nayo he has to destabilize it. South Africa niho nyine again niho your movement is headquartered biragaruka kuri yatia na power addiction. I want to call it threat in Uganda, in South Africa with Nyamwasa there, Congo, you know, the gold and the Cote d'Ivoire. So ni yabaye regionalizing power. Abashakano controlling the region. Bigera no muri African Union. Abashakisha ukuntu yinjira muri African Union ngo again I pressure the power. Yigeze kuba chairman none hai biyo harasaba ngo bamugire ubu ngubu ari chairman ari kibaye oh
well ndimo ndasheringa screen aga mwakomeza
none have we arasaba ngo abe chairman wa Nepal niyo agency ya nduze ya African Union. So niyo ya power hunger na addiction agenda shakisha either defense against his adversaries or extending global influence kuko nayo niyo ni havana power, you know, soft power havana muri zo institutions are pretending akaba ari leader was.
None Dr. Himbara mu maperereza akorwa na Amnesty International na Forbid baravuga ko amanimero amatelefone y'abanyarwanda 3500 birenga yaba yarumvirijwe cyangwa koherezwamo Pegasus 3500 amanimero y'abanyarwanda ni umubare munini cyane. Ntabwo n'ukuntu uyu mugabo wabivuze tutarabyinjiramo ariko kumva yuko wakoreza ushaka kuneka more than 3500 navuga ufite uburwayi. Hano baravugamo abantu batandukanye b'abanyarwanda twabonye ndahera kuri wowe kuri victime nubwo wenda hano ntabwonye bakwandika ariko mu nkuru zavuzwe hari exactly Karikarine Karimba, hari David Himbara, bavuze Bobe Mugabe, kandi Bobe Mugabe mwarambona muvuga neza cyane. Hari Eric Bagirubusa wa VOA. Andrew Mwenda muri Uganda nawe yaramwumvirije kandi yahoze ari umuntu umuvuga neza. By the way, ndashaka kuba wenda ikibazo cy'atari kuvuga ngo uramukorera, ushaka kumukorera ariko agahora yibaza atari kuko buriya arankurira kuko ankunda cyangwa aramarambesha. Andrew Mwenda Kenny Katome namubonyeho, hari Kennedy Gihana muri Afurika y'Epfo, Gatera Gashabana, Roya wa Paul Rusesabagina, Adeline Rwigara na Diane Rwigara waburaniye ariho, Frank Ntwari, one of my comrades, muramu wa Kayumba Nyamwasa, Komiseri w'Ihuriro Nyarwanda, Dr. Sene Mutabazi, spokesperson w'Ihuriro Nyarwanda, akaba ashinzwe n'amategeko w'Ihuriro Nyarwanda ariho, tukaza tukabona Alain Guillaume Bunyoni ministre province mu Burundi, tukabona Ruhakana Luguma a politician muri Uganda wahoze a politician muri Uganda by the way ni ibintu bigaragaza
yeah, prime minister yeah, prime minister
prime minister
hamwe na samu kutesa foreign minister wa Uganda
ni wona na isemvuga ni mene wenda kurangaha ariko baravuga ngo ibihumbi 3500 by'abanyarwanda byarumbirijwe cyangwa boherejemo Pegasus umware ni munini cyane aba mvuze na gatonyanga kuko ntago turabona urutonde rwose nawe nkuko nabibonye nubwo wenda waza kutubwira uko byaba byarakugendekeye ariko wabaye target nabonye inkuru ya Washington Post inkuru ya Washington Post aho NSO ivuga iti ku bantu bari muri Amerika ntago bari target ariko ntago bihagije kuba bavuga ngo ntago baba target kubera ko bafite area code ya 1 kandi tuziko Amerika na Canada turi kuri same area code ntago bihagije kuko hari nabandi bavuga bati nimero zacu twabonye ko zaba zarinjiriwe ariko tukivuga nga ku bintu bya Pegasus cyangwa guhakinga no guspyinga nitwimane gusa kuri telefone tunatekereze kuri social media dukoresha platform David Imbarabizi dukoresha za Facebook dukoresha Twitter dukoresha Instagram dukoresha n'ibindi platform hari n'abambaje bati wowe kutavuga wowe kutivuga kandi nawe uhangaha ariko nanze kwinjira ku ruhande rwanjye wenda ko ndi hano kugira ngo tuganire ariko navuga nti hari izindi platform bakoresha zitandukanye na WhatsApp nkuko na BBC yabivuze utekereza iki kuba NSO group ivuga iti twahagaritse gukoresha kwa attacking WhatsApp hari ikirego cyabaye mu 2019 utekereza iki no kuba NSO group ivuga iti ntabwo dutaginga cyangwa twataka nimero zifite area code ya 1 North America ndakubaza nk'umwexpert nawe ubasha gusomeye imirongo migari ukeka ko baba tugize kuri Dr. Himbara
no no nese twebwe ntituri ntidukoresha 1 hano se
yes
the same barabeshye barabeshye no kwikita abanyamerika nyine isi it's not true
no nagira ngo wera bare gato bisobanure impamvu kuko nabonye inkuru ya Washington Post bavuga bati rwose ntabwo twatakinga area code 1 kandi wabaye attacked kimwe n'abandi bavuga ati twabaye attacked ariko kubera iki bavuga ngo ati ntabwo twataka izo nimero ariko nabo bavuga iyo usote muri Amerika ukajya kuri different tower ya cellular phone wenda bikaba byagira ingaruka
yeah barashaka nyine kuguma muri good books muri Amerika Canada is not America Canada is not a power world power
really
bari bagomba kubeshya ngo so they are not kuko niba there can be implications but ntabwo I won't take their word for it ntabwo kubeshya
nanjye niko mbitekereza nyine nicyo nagira ngo ngubaze nyine impamvu ashaka kutubeshya bati ntabwo twatakinga area code ya 1 kandi tuzi ko dusharinga same area code kandi phone yawe yabaye atake ariko nane wagaruka kubaze ati Carine Kanimba Rusesa bagina batubwiye ko aza muri Amerika bamusipayinga ari mu Bubiligi aza muri Amerika barapozinga asubiye i Burayi barongera baramuhaki baramusipayinga iyo periode ari muri Amerika kubera iki bavuga bati nta kintu cyagaragaye kandi bikabishimangirwa na Amnesty ndetse na Forbid Stories no ndi confused a little bit anga
aho ngaho nanjye ibyo ntabwo nabisomye I'm not really aware ariko I won't take the word for it kereka niba baragiye bakareba 1 ya Canada bakayitandukanya na 1 ya America which is not possible anyway ibyo ngibyo I have no way of yeah
no ni it is interesting kuko we have the same area code
yes
and hari abadiplomati b'abanyamerika bagaragaye ko babaye target nubwo bavuga bati ntabwo tuzi niba baraboreje Pegasus muri telefone zabo ariko kuba dufite the same area code nk'abanyamerika North America ni ikintu gikomeye cyane ko tukabona ko phone yawe yabaye attacked hari Jean Paul Turashimi yavuze ko nawe 2019 telefone ye yabaye attacked muri Washington poste article shokwa ibonye nubwo ngo bamubwiye ngo bayi verify akaba ko yayitaye nabyo ntago nabisobanukiwe wenda ariko hari abantu bavuga bati ntitwabashe ku verify izo telefone ariko niba yaje ku rutonde ko telefone yaba yarabaye target ariko akaba batari verify ngo barebe niba barojemo Pegasus nabyo ni ndi story so urumva ko dufite abantu navuga ko telefone zabo kuri Amerika zaba zarabaye identify nkuko bavuga bati ari minimero 3500 by'abanyarwanda babaye taxed ntabwo nanjye iyanye sinzi ni wenda ntajyamye mfite kuri mugoroba kwenda ko yabaye taxed ariko wenda birashoboka simbizi sindabona uyimbwira ati iriho ariko icyo tuzi ko yaba Citizen Lab ya Toronto aho ngaha muri university babizi ko yakoranye na WhatsApp 2019 mukurikirana ibitero twabonye nimero za UK n'izindi bivuze ko Kagame mu 3500 atavuga ati sinatakinga nimero za North America ndatakinga za Europe Africa Asia akirengagiza ari North of America ntabwo mbyemera rwose nagira ngo numva ngo niba mu byo uvuga cyangwa ukurikirana wenda wampa insurance ko uri sire mu makuru waba ukurikirana
No, iyongiyo in fact in joy I hadn't seen that. Iyo niyo atiko ntabwo nayisomye but I'm doubtful. In any case, the important thing, deba mu bantu uwo muntu yakurikiranye. You said 3,000.
3,500.
Can you imagine that? Ariko rero, ubwo kandi ntiwibagirwe ko That is a smaller number compared to 16,600 villages in
Yeah.
So just an additional number. It's a small number for to him.
No, Dr. Himbara, if you look at Africa, Mukareli, geopolitics, we tell Majingwa, Urabizi. Kagame twahere kuri Afrika bagashaka gukora normalization kugara umubano mwiza na Afrika y'Epfo watweretse ko abamwumviriza tukagaruka ku gihugu cya Uganda avuga ati Uganda ishaka gukontrolinga ubutegetsi bw'u Rwanda ntibyakunze ejo bundi ati ndashaka kwinjira muri Congo mu bintu bise kugarura état de siège umutekano nk'umuntu wanalizinga politike cyane muri vijeni usanga Kagame ari smart than abandi banyafurika ku buryo yashaka no kuinfluensa politike akumva yuko ari we gisubizo kujya hariya kugira ngo abafashe kubyumva
no ahubwo ni depression the man is driven by that the fear so there is power hunger but also fear of losing it he wants power he wants influence ariko kareba ko there is also danger. Danger nk'uko twabivuze danger is in those countries aho agerageje kumviriza. The danger is in South Africa. The danger is in Uganda. The danger is in Burundi. The danger is in Congo. Erega na biriya no ko no no nabiriya bya Mozambique kohereza
iriya bareya ba peacekeeping ngo bagiye kurwana intambara muri Cabo Delgado kandi ari inshuti z'abafaransa totali by'amavuta byoreza abanyarwanda bajya kugwa hariya
ariko naho rero akaba ashaka gukora mu jisho South Africa ni attacking buriya no kuvuga ati who are you
None se akumva yuko ari powerful kuruta Sadeke akumva yuko yajya hariya ajya ku destabilizing southern country community akumva yuko yayitezemo umwiryane mubi nanone nkanibaza ni Philippe Nyusi amwemerera ate kumva yuko yamubwira ati welcome to Sadeke community no Philippe Nyusi akumva yuko asuzuguye his community akumva ko Kagame ari umuntu ufite ijambo rivuga ari kijyana kuruta Sadeke community
ariko again urebye hari ukuntu these leaders, Nuria wa Zimbabwe n'abari baba Faransa.
Amesa murangwa Kagame bashatse ko abikora arabyanga.
Ariko hari ukuntu bamwemera. Zimbabwe rwose bareba ko ngo buri Rwanda is developed. Ngo they are implementing a model ya Kagame. Kandi GDP ya ntuza ya Zimbabwe it's almost double y'u Rwanda. Urumva? So how do you explain that? I can't. How do you think that Ameir Rwanda is more sophisticated than South Africa and SADC? I can't answer that. But West African French countries, where Asana were colonies. Ninawo batuye mushiki wabo ni nako yamanipulating the mushiki wabo ngo abe secretary general w'iriya wa francophone ni iriya vote yaba French West African.
Yeah.
So rero nibyo abini nyine agenda aba manipulating somehow bakamwemera. I don't know how they do it.
Ariko se ukeyavu ari Kagame umanipulatinga cyangwa hari imbaraga tutabona ziri inyuma zibikora kuko ntabwo nkurikije ko watubwiye Kagame he dropped from high school ntigeze akora amashuri ntigeze yiga ngo abashe kumenya geopolitike izo mbaraga nizo tutabona n'indi uri inyuma ubasha ku planning ibyo bintu byose.
Oh yeah, wibuke kuko nakubwiye this guy is evil genius
ni shitani ufite ubwenge.
Nakoresheje na tambo yo twita organic intellectual.
Yes.
This man is a classic master manipulator. Iyo rwose among people who hari n'ubwo bavuga ngo this one I give to him.
Mm-hmm.
In the case of in terms of manipulating, I very good. No, it's a labor highway. Imagine a woman who runs the Chigari. After Kuchibuka, Kindage. And you know, Kumuhanda, Mizachan, highway. Could it strip you say, if it is a day, the green?
Yes.
Akazaja Muihote. Akazajya muri convention center noneho akazagaruka agataha ninde utazavuga ngo oh my god this is the Singapore of Africa. So there kuba ariko as long as batajya off the main road as long as batajya kuri 2 kilometers in any direction away bazagera bazi ko this is Africa's cleanest city, meaning Singapore of Africa. Kuwa era teche, ni chongi icho. You have to give him credit. Muri ya sense ya evil genius. Deva mhabiri ya, yoku vugango, women in parliament are 62%. He figured that out. Of course, we know the lives of women and girls is hell. And come on, so they have a zoom in a bungalow, but is it a manipulated? About 60% of parliament are women. Now, Guerrero Bibazako, better your parliament, your equality. Better in the genuine parliament, need not only carry a stamp. If it's a rare on how was I Jamuri Jivas, where is that ever? 65%. If it's a Nabgaza Menyako, Kigali actually is the dirtiest city in Africa. It is a city of 1 million, Idafite, the sewage system. Nabjumuri Raifite. Buri ni umujyi w'imisarani naziri ya zunziza zose ziri hejuru y'imisarane septic tank bagenda iyo byuzuye baragenda bakabivoma ninde tuzabimenya bazaba barabonye 500 million dollar convention center yaje na Air Rwanda. This man is genius.
None Dr. Himbara ndabona kamera we rivuyeho by the way iragarutse. None ibyo bihugu bifite abenegihugu babo baza mu Rwanda bafite embassy abenshi bafite abadiplomate bari mu Rwanda. Kandi tuzi ko through the embassy hari zo za cable ziba ziri secure zigaruka mu bihugu byabo bavuga bandika amaraporo ku Rwanda bavuga ukuri ku Rwanda. Ugiye kumbwira ko nka US Embassy itareporting a reality ibera mu Rwanda. Ugiye kumbwira ko Western country zitazi icyo kinyoma cy'uko babereka ku kantu gato ka Kigali kimihurura hari Kigali Convention Center, hari Remera, hari Kigali Arena, hari utwo tuntu duto. Ugiye kumbwira ko mu maraporo bandika batabona izo cable zigaragaza ko ari ibintu bya white elephant bishashe cyane ariko biri ahantu hato cyane. Dr. Himbara,
ok, ntari nagusubiza, reka mbubaze nange ikibazo.
Yes,
kugira ngo nka Professor Michael Porter abe advisor wa Kagame ibyo byashoboka? Urumva ibyo byashoboka? This is the guru, this is the Harvard, the guru of strategy, wanted by everyone, but his advisor, he sits on presidential advisory council. Kagame, is it money?
I don't know. You tell me.
I don't know.
No, that's it. It's is the money motivation? Namafranga amuha nichi.
Nobody, yeah. So we go to America, these Western countries, are more opportunities now. They have a first of all, the U.S. just and everything has guilt. We go to Kagamija by guilt. Back on the things in the Ukunu, banned the group to intervene. We live on the side. No. Clinton, na player, UK. Bavuye ku butegetsi noneho bagenda, they wanted to build their foundations.
Yeah.
Kagame rero ati nimuze muzubake. Buriya rero nabo kugira ngo ajye buriya bariya kugira ngo agende akore speech bamuhe million dollar in one speech one night. Agomba kuba afite foundation irwanya ubukene. So Kagame ahangaho niyo trade-off. Aba haturene Rwanda, use Rwanda. You build your foundation, mubije ko your foundation is very successful. Ariko nabo bakagenda bakavuga Rwanda is the model of development, the opportunity. Ariko the bottom line again, you have to give this man credit. Kugira ngo menye ko, first of all, he's a psychology and leadership nayo. As you come to Western leaders, Maria, you have to put it. Ushaka purpose, ushaka kuguma, uri relevant. Clinton wants to remain relevant.
Tony Blair.
Yes, he wants to be relevant. So the only relevant, the only way he can be relevant, Nukuaka Foundation is in Fashion. Kagamera Kawati Nimuz Akawatak. Never come talk. It's a Nanana Nukuma credit to Kujirango. I mean, I will take this. Nabandi, but the
problem here is a Kuchinucha human rights abuse day. Kalitko Merakova, who move with Jab, Vemera, Urengans, Ravgamun, Vemera Justice. Here is a human rights abuse day. Ubona bitangiriza reputation yabo?
No, ariko first of all, Rwanda muri America is what? It's not an entity. It means nothing. So niba hari umusenator muri senate inho kujya ukura kagamo gihoro byubyaye
ahora yo buri munsi wajyango niho atuye
niba mukunze it means nothing no ahubwo niyo tugiye gukora muri za muri ya biriya bya hearing tuba dushaka kugura nawe tumu bypass mu kwa tazabihagarika umaje se kagame yamutandukije I have no idea I can't answer that ariko ziriya system zinazo ziri full of opportunity ariko bo akazi baragakora if you read every year the United States human rights report on Rwanda every year it says Rwanda commits extrajudicial killings it tortures it abuses the human rights then the same as Britain the official reports say those things ariko individuals in their systems Nguria, for example, Uriya knows Andrew Mitchell. Andrew Mitchell makes $50,000 a year from one. He's an employee. It is stated, but the good thing about America and UK, if an MP earns money, they have to declare. It is stated there. So there, Andrew Mitchell are supporting Kagame. It does not surprise me. He makes money from that.
Mm-hmm.
The official government report knows and says, quote, human rights review it was brutal. But the government must conduct a transparent and independent review of credible allegations of extrajudicial killing. Can you get a statement that is stronger than that? No, you can't.
Ariko ikibazo nuko follow up tubona nta gihinduka ku ruhande rwacu nk'abenegihugu babishyira muri statement iyi myaka yose
to save you, they were not.
N'abanyarwanda twebwe ubwacu tugomba kwihagararaho.
Yes.
Ariko statement
government y'Abongereza ikora akazi kayo ivugwa uko ibintu bimeze ivugisha ukuri. Right? Yes. Noneho rero niba individuals bataking advantage b'Abongereza, you can't hold that against the government. Of the UK. Kuko, just the same way Harabo Ngereza barwanya Kagame muri parliament. Hari n'abamukunda. So ibyo ngibyo you cannot blame them. You can ask US Congress agenda to hold congressional hearings kunyo ngo abantu babigishe ukuri. But they cannot go and put a gun on Inhofe. Don't go to one.
By the way, aho wenda umunota umwe cyangwa ibere kugira ngo wende igihe bikoraho kuko nk'iyo mugiye muri Congress mukavuga human rights abuse byakorera abanyarwanda tubibona mu maraporo ariko ntago tubona America twe twifuza ko yakora sanction zikomeye
aho rero uvuga niki aho nyibishije n'ikindi the problem ni y'abanyarwanda the problem is that we don't read. People don't read. I was there. Buriya muri the law buriya hari budget law every year kubera harimo rero ibyo Congress controlling harimo ibyo state government controlling muri budget royo yo muri Congress bashyizemo ko you know Rwanda in order babanyo automatic qualification in Rwanda ya military support ko izabe or is that subjected to analysis ya human rights abuses ariko rero again if Congress does that it depends on the regime of the day.
Mm.
If the regime of the day is held by Democrats, Obama, for example, then that government won't pass. Because of the individuals again, versus and right. Democracy is a problem. A problem, Congress is not the executive. If you call up, I call when, funny enough, when Trump came, Trump had those sanctions. Yavanyo, Bidi of the entry Yarwanda goods into American market.
Iria Agoa.
Yes. So it's a challenge. You know, you have to work within democracy.
No. Yeah.
The problem is that to Karukaho. Ure Evje, Deva Mamanyarwana Vani Murandik. American citizens now go with permanent residents.
Yeah.
Imagine if all of them, each one, ajiye akamobilizing congressman uwe na senatawe, babeducate. No, and they said, "Njawanja kupanga haza Canada hami kwa mhabgirawari aninjawa ni mufashi." Kuko, you see, you have a right to talk to your senator and your representatives.
MP, mumasteta tandukanye bacu.
So imagine if we mobilizing her, even 20, then you have a bigger voice, you have a bigger influence. Kukoka gamena we abayiri kwabiri kwamunyi na ababeshi nako dera tugomba kubiruka mu tusto abeshura so kwemwe ntidusoma turabadibwe intellectually lazy I'm sorry to say it is a fact
awone wenda kare rwacu tugomba kubyumva ko tugomba kugira icyo tuhindura mu myemerere yacu ariko nk'aba bantu Kagame azana akashyira muri institution kuyobora ibigo abanyamerika abanyaburaya ubyandika article nk'iheruka ejo bundi uvuga ati Kagame akomeje kwimportinga abanyamerika n'abayuropean to lead the Rwanda institution aba ukeka ko badafite influence mu bihugu byabo nabo bituma akomeza kugirijwe
no this don't care this is our inside
no twabyita nk'aba mercenaires aba ngabo
yes Now any man babaza na kuwa mafaram. Kwebwe we cannot do it. If you kwa kura fili, kukagwana na banga. All it requires is kuja nukabandila na your member of parliament, nangwa your representative, nangwa your senator. Na banga wa miru kwa muliza politics, wajia kwa muliza so-called political parties is up. They cannot even mobilize with influence in Javandu. Which is their right. Ahanga and Avijerijere, Muri Parliament. The whole community of Akagame, in those, you know it, they mobilized and defeated me. I was one. You know? So there, nobody will save you.
No ni kibazo niyo mpamvu wenda ngira ngo do shifting mu by'ubukungu gatoya kuko abantu barangira ati cyose mubaze ku by'ubukungu kandi birahari mu by'ubukungu ubukungu komeza kugaragaza ko bwapfuye harubaza ati ubukungu bw'u Rwanda bwazuka bute ubukungu bw'u Rwanda economy y'u Rwanda yakongera kuba hite ni gute economy y'u Rwanda yazuka David Himbara, ukeka ko ikonomi y'u Rwanda ishobora kuzuka kuri regime ya Kagame?
Impossible. Kuko twari twabihinzindeho. He has captured the state and the economy. Nuza Crystal Venture knew the single largest business group in Rwanda, valued at 500 million, half a billion dollars. It kandi ira controlling a mass market ya abantu benshi bari abaturage milk n'ibiryo naba abandi babandi ifite monopoly naba abandi bari bafite inka zabo bakagira cooperatives ngo bagurisha amata they don't have niyo iri muri construction niyo you know niyo iri muri real estate. The worst thing nuko yafashe yahajyakije the pension y'abanyarwanda. Noza ari Inyange Industries, East African Granite Industries, Crystal Telecom, Naruriba Clay. Ayo na the companies za Crystal Ventures.
Yes.
Zose zubatswe n'amafaranga y'abanyarwanda. The pension fund. That is a criminal. That is a criminal. Biriya bakunze bitwaye zuma mu bunyuru. This is worse.
Yeah.
Kandi izingizi nk'uko Auditor General buri mwaka avuga ko ayo mafaranga yagiye muri ayo kampani izo kampani ntabwo ziriha hari umpamaga ihanganaho dore hari telefoni
yari that's fine yeah
yeah I'm sorry so Auditor General avuga ko buri mwaka arabivuga avuga ko ayo mafaranga bari bajugunyemo muri their companies nta nubwo bari bapayinga a single cent back kuri ntuza pension fund is going to be bankrupt. Pension fund take Kagame controlling aka yashizemo
ubwo no kwizagamira nyine ko abantu bajya mu zabukuru y'amafaranga ashora muri ibi byose by'imishinga kandi bikagaruka ku gihombo kuri bo igihe cyo kujya mu zabukuru ntibagire icyo bahabwa.
Yes, so rero uko yakontroringaga yari yarashyizemo Innocent Gakwaya niwe wari chairman wayo ni umugabo wa mushikiwe apfuye ashyiramo Ephraim Turahirwa uriya wari chairman wa Tristar Cross Adventure niko bayarya none yabavanyemo none Turahirwa yamuvanyemo noneho ashyizemo abazungu ntawuzi ababahaye ntabwo baba ari accountable. Your economist ubundi pension funds mu bindi bihugu nizo nyine zijya muri good investment noneho hakunguka ibintu bibiri pension fund irakura it makes money ariko businesses zibona amafaranga to expand it win-win hariya rero ni loss ni nayo yakoresheje kubaka ariya amazu meza yabuze abayago iriya vision city.
Yes,
this is a pure criminal. Your economist is yeah you can't economy kuva ariya kayibanda yari economy abantu baba muri nyakati n'imbuje Habyarimana araje wo iyo development yo yari isuka ni nayo yari isayine uyu nguyu rero waje byose arabyibye arabifashe so you cannot develop like that.
Aho harakomeye cyane kubera ko harabumva ko bashobora guhasoringa bagateza imbere ekonomi yabo kandi ubu turavuga muri rusange iyo tugiye ku ruhande rwa banking system cyangwa ibirebana n'ifaranga n'ubucuruzi bw'amafaranga nabwo arimo arasahura acuruza share cyangwa agurisha imigabane itandukanye nyemerera gato twa twumve iwodio irebana n'ibicuruzwa kuri banke cyangwa imigabane mbere ko dukomeza.
Ikigo cy'imari cya KCB gifite icyicaro gikuru mu gihugu cya Kenya kikanagira ishoramari mu bindi bihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda cyamaze kwemeza ko Leta y'u Rwanda yamaze kwemerera kugura no kwegukana banki y'abaturage y'u Rwanda BPR yari isanzwe ifitwe n'abashoramari ba Atlas Mara. Ariko kandi ni iki gikomeje gukura ishoramari ry'ibigo byo mu karere gushora mu rwego rw'imari hano mu Rwanda? Ruziga Emmanuel Masantura dusobanurire.
Imigabane KCB yegukanye ni 62% by'imigabane yose ya BPR ikaba yari isanzwe ifitwe n'ikigo cya Atlas Mara kibarizwa no ku isoko ry'imari n'imigabane ry'irondere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo aya makuru yatangiraga gucicikana mu bitangazamakuru, Maurice Toroitich uyobora BPR yasobanuye ko iba ari inyungu ku bashoramari ba KCB kuri BPR ubwayo ndetse no ku bakiriya ba.
The intention of this transaction is and I think it was mentioned by the KCB group CEO.
Ikigamijwe muri uku guhuza ubu bucuruzi bw'izi banki ebyiri nk'uko n'ubuyobozi bwa KCB bwabivuze, ni ukugira banki nini ishobora gufasha mu ishoramari mu mishinga minini yaba mu bikorwa remezo ndetse no kuzamura urwego rw'abikorera. Ibi rero bikazagira uruhare runini mu kubaka no kuzamura ubukungu. Ikindi ni uko BPR ariyo banki ifite amashami menshi hano mu Rwanda n'abakiriya benshi. Abakiriya ba KCB bari mu bice bitandukanye by'igihugu bazagirwaho na serivisi hafi yabo binyuze ku mashami yari asanzwe ari aya BPR. Ikindi ni uko BPR yari banki y'imbere mu gihugu gusa. Kuyihuza rero na KCB isanzwe ari banki ikorera mu bihugu bitandukanye mu karere bizafasha abakiriya ba BPR kubona serivisi muri ibyo bihugu KCB yakoreragamo, banungukire ku ikoranabuhanga KCB yari imaze iminsi yarashoyemo imari mu buryo bugaragara.
BPR customers will become part of an East Africa banking group.
Mu gushaka kumenya impamvu ikomeje gukurura abashoramari mu rwego rw'amabanki mu karere bakomeje gufata u Rwanda nk'igihugu cy'amahitamo bashoramo imari yabo, twabajije Uwizeye Joel ukurikiranira hafi ibijyanye n'amabanki mu Rwanda, maze atubwira ko umwanzuro wo gushora imari mu Rwanda ushingira ku nyigo ziba zakozwe n'abo bashoramari ku bijyanye n'umutekano w'ishoramari ryabo n'inyungu bashobora kubona. Ikintu yemeranywaho n'abandi basisenguzi n'impuguke nka Moses Nyaibanda wa PwC ndetse na Simon Mugisha.
Izi banki zo mu karere yo jijano rero mbere ko ziza mu gihugu aho makristade bakiga igihugu giteye bakamenya mu Rwanda ni igihugu cy'organized, ni igihugu waza ugakora amasaha yose ushatse, ni igihugu washyira sisiteme zigakora. Cyber-optics zo mu gihugu zaranyinshi yanshi dufite ahantu umutekano ni mwinshi mu gihugu urahagije abantu bameze neza. So nubwo iyi komeshi isa nk'aho ntoya ariko iroganize
and probably to look at it pre-COVID, you'll realize that the Rwanda economy has been growing at a much higher rate than any of the East African.
Mu gihe cya mbere y'icyorezo cya COVID-19 usanga ubukungu bw'u Rwanda bwarazamutse cyane kurusha ibindi bihugu bituranye mu karere. Ibi kandi bituma uwari wese ashaka kureba aho yashora imari ye akunguka neza. Urwego rw'imari cyane cyane amabanki yagize uruhare rukomeye muri iryo zamuka ry'ubukungu, bigatuma rero u Rwanda ruba amahitamo yihuse ushingiye ku ngingo ngenderwaho mu rwego rw'imari izatuma umuntu ashora imari ye, bigatuma ibigo byinshi mu karere cyane cyane Kenya bihoza ijisho ku rwego rw'amabanki mu Rwanda.
Finding a number of financial players in the region and in particular Kenyan banks putting a lot of focus in the Rwanda banking industry.
Igituma tubona amabanki menshi cyane cyane y'abanyamahanga yitabira kuza ku isoko ryacu ndetse nasanzwe hano kabona arakora neza, icya mbere dufite igihugu cyiza kigendera ku mategeko, igihugu gifite amategeko kandi yubahirizwa kandi yorohereza ishoramari. Ibyo rero bifite uruhare rukomeye kuko nta mushoramari ushobora gutinyuka gushora imari mu gihugu atizeye umutekano, atizeye amategeko amurengera, atizeye ko ariva habona isoko. Iyo abashoramari baje ari benshi bongera ubushobozi bwo gusereba abakiriya kandi bikongera na n'ihiganwa ryiza kuko buri bantu baje buriya baba bafite agashya kabo. Twagiye tubona amabanki yaje hano ku isoko ibintu birahinduka afite serivisi zegereye abaturage cyane ibyo rero abaturage bajungukiramo cyane ubu rero tugize rero tukabona izindi banki ziza zifite ishoramari mu mishinga iremereye zifite udushya twinshi byaba ari byiza kuko bihereza n'abaturage muri rusange amahirwe yo guhitamo
gusa nubwo KCB ariyo iguze BPR kwikubikiro ntibivuze ko igiye kuba banki imwe kuko mu bisobanuro by'ubuyobozi bwa KCB hano mu Rwanda ngo BPR izaba ari umutungo wa KCB ariko ikomeze ikore nka banki ukwayo umva uko George Odhiambo umuyobozi mukuru wa KCB hano mu Rwanda abisobanura
KCB is listed as in the Nairobi Stock Exchange and is
KCB iri ku isoko ry'imari rya Nairobi no ku yandi masoko y'imari mu karere iki gikorwa cyo kugura gikitiranwe no guhererekanya imigabane ni igikorwa cy'ubucuruzi hatangwa amafaranga imigabane ya KCB rero izakomeza icuruzwe nk'uko yacuruzwaga bisanzwe ariko ntiwaba wibeshye uvuze ko inyungu izaturuka kuri BPR ikigo kizaba gishamikiye kuri KCB Group izajya ibarirwa hamwe mu bikorwa bya KCB
consolidated in KCB performance
mu gihe amateka y'iyi banki ya BPR atangirana n'umwaka w'1925 kano mu Rwanda ikaba ari nayo banki ifite abakiriya benshi mu gihugu kugeza uyu munsi KCB banki yo yatangiye mu mwaka w'1896 mu gihugu cya Kenya niyo banki ifite amashami menshi mu bihugu byo mu karere arenga 360 n'ibyuma bitanga amafaranga birenga 1,090 mu bihugu nka Tanzania Kenya Uganda Burundi u Rwanda, Ethiopia ndetse na Sudani y'Epfo.
Nadita huka nkuko mubyumva muri iyi reportage, gouvernement Rwanda yemeye kugura Banque Populaire du Rwanda, BPR na banki y'ubucuruzi ya Kenya KBC Rwanda nkuko byatangajwe kuwa mbere mu nyandiko iruka gutangazwa. Aha niho nagira ngo wenda tubaze Imuguke mu by'ubukungu David Himbara kuko hano turavuga Banque Populaire du Rwanda banki y'abaturage guverinoma y'u Rwanda ivuga ko yemeye kugura cyangwa kwigarura ivanye muri KBC mu birebana n'imigabane ni ibintu byo byandikwa n'abantu turavuga iby'ubukungu ariko tugomba kugaruka ku bintu birebana nuko Leta y'u Rwanda igarura ibintu byose nk'uko binatangazwa na Radio Rwanda mwavuga muri audio muri kigenge nko byavugwaga BPR cyangwa Banque Populaire du Rwanda ngo ifitwe n'ikigo cy'ishoramari kiri ku rutonde rwa London Trasimala Limited ndizera kwenda David barabikurikira kandi nta gushidikanya nkuko byatangajwe ngo na KBC Group ikorera mu mujyi wa Nairobi ikigo cya KBC mu Rwanda kigaragaza ko biri muri ubucuruzi no kugurisha nyine ni inkuru abantu bagiye bandikaho David Imbara ku bintu birebana na banking system birebana n'ubucuruzi bw'amafaranga ni ibintu bihangasha abanyarwanda kubera ekonomi y'igihugu nagira ngo wenda numve icyo ubitekerezaho nacyo kuko hari ibyo wadufasha ku bihe tuvuga iby'ubukungu ahangaha ngira ngo nkubaze izi nkuru urimo urazikurikira cyangwa wazumvise ibintu birebana n'ubucuruzi bamwe bagura ibi abandi bakagura ibi ukumva Leta y'u Rwanda ivuze ngo yaguze iyo migabane igaruye mu ku banyarwanda what's going on hagati mu bintu bya banking system mu Rwanda
first of all reka nkubwire banking system y'u Rwanda na kantu gato it's tiny nka the biggest bank mu Rwanda doesn't even have assets of 1 billion. The only bank of Chigari.
Yeah.
Now you will spend money from the pension fund. So the banking sector as a whole is too small, just like the economy. First of all, Rwanda economy ni mbese ubukungu buva muri economy mu mwaka umwe. By GDP per year, ni nka 10 billion. Kugira ngo wumve nka size yayo comparative size. Nka Uganda ni 30 billion. Tanzania is 60, Kenya is 90 billion, almost 100 billion.
Murugwanda, what are you saying?
10.
10?
10. Mbese kuboninga Uganda is 4 times larger than Kenya, almost 10 times larger. So you need economy as a whole. And Korea, the banking sector is so tiny that Bank of Kigali niyo kugera nka 1 billion in assets. Utundi rero ni dutoya. Paya usanga bafite nka profit ya 5 million, 6 million. So it's nothing to think about. It, just like the economy is tiny, so is the bank. Hanyuma rero tugiye kuri iyo ngiyo icyo ugomba kubaza bariya batavuze banki y'abaturage nyine yari best small bank lending small money to abaturage. Kagame grabbed it and sold it to robber bank yaba Dutch. Hashize imyaka arayibaka ayigurisha Atlas Mara. Kandi ibyo ngibyo biba bitabaye transparent n'abantu yishakiye. Reka rero nkwereke rero corruption. Uwo nguwo wa Atlas Mara, the owner of Atlas Mara, Bob Diamond. Bob Diamond yari yarayikoranye n'umu Uganda Indian Code Ashish nibo bakoranye Masai Mara. Noneho barashwana, Ashish yari yaravuze ngo ni biliyoni bagiye gusanga basanga ntafite na 1 million. Noneho bashwanye Ashish none abivamo, ubu niho yaragiye none akora Mara Telephone.
I see that phone Kagame avuga ngo made in Rwanda.
Yes, iyo rero niyo ayo mafaranga yavuye muri Bank of Kigali. Okay, noneho rero ihangane, wait, it is going to be very interesting. Noneho rero Bob Diamond yari boss one day wa nuza wa
what is the whole okay, that's the view. These are people.
So Wongo Rero on top right.
Uyungu, yeah.
One chairman wa Sinichizana Chichanoy. New chairman wa Bank of Kigali.
Yes.
Guess what? Yari Bob Diamond, you are boss here. You are boss.
Yes.
Bob Diamond yari boss y'uyu nguyu. Really, it's a joke. Nearly a discussion, but Baragani, as if there is something big. You have the Moragwana, she's a good growth. Growth from what? Growth in Rwanda, say. This is a complete rabbit. It's a waste of time. Ntabwo biri transparent, nobody knows what will happen.
Ariko Dr. tugarukse ngaho urubyuka, ubundi Banque Populaire ni banki y'abaturage.
Yes.
Dr. Garuka gato ntago abantu bakureba barambira ngo okay ndakeka no rugaragara ntago twakubonaga ku mutwe twabonaga bigeza aha abantu bamwe bavuga ati banki y'abaturage banki populaire ni banki y'abaturage niyo abaturage bisangaga ariko iyo RPF yinjiye muri kitwa banki y'abaturage ikajya gukontrolinga ubusa abaturage bashyiramo ikabutera imirwa ikabugurisha mu yandi mabanki bakongera bavuga ngo baraguze banki bigaragaza ko nta na ekonomi mu gihugu cy'u Rwanda ubushize twumvaga former prime minister uyu nguyu yitwa ngukira former prime minister uyu ufunze izina ntabwo arimo kuza uyu mu minisitiri w'intebe Kagame yafunze uri muri jeri amuzira ngo yagurizaga amafaranga muri banki Lamberi haba umuremyi Damian haba umuremyi you see amureka ngo ibintu byo kuvuga ngo yafataga inguzanyo muri za banki Lamberi ntabwo zemewe nka banki zizwi ndamureka ngo banki Lamberi former prime minister ufungwa ngo yibye abaturage cyangwa yibye amabanki yibye amafaranga nk'uko abantu binyaraje bavuga ati ekonomi y'u Rwanda baravuga ngo yagiye muri koma umuntu wapfuye hari umuntu uvuga ngo yapfuye ariko ntiyafushije umwuka ari muri koma ntashobora kuva muri iyo koma ekonomi y'u Rwanda yava muri komite Himbara nibyo abantu bibaza ati
ariko
tugerageza gusava voyinga twava muri koma dute
ariko se mwa bantu mwe ko mudasoma I wrote a book ngo Rwanda middle income no Rwanda born still middle income economy
yes.
Born dead yes none is what you say ni bana now nobody
twarabiganiriye ngenda bitwarabiganiriye ariko barabaza bati
yapa hapa hapi cyabayeho there's no economy there
yeah
no they say what namaji namafi nibitoki biva muri Uganda biva muri Uganda ikintu gikore ngaho mbwira ikintu gikore ni Rwanda what
tourism abakera rugendo
yeah but that's not a product ibyo barya se biva he nabo noneho byamunaniye ntiwabonye ko abari bagiye guhurira yo biriya byantuza bya African Trade Fair.
Yeah, exactly.
Yagiye muri South Africa.
Byamunaniye. Ariko by the way, nasomye article yawe. Ubundi iriya expose yarigiye kuba bisaba ko bakora construction nshyashya ku buryo bakora expose. Ubundi twatuzi ko mu Rwanda bashobora no kubikorera bashobora gufata Kigali Arena bakexpoza Kigali Convention Center. Kwenye bari kuvuga ngo bari kubaka ibindi ntabwo nabyumvise neza muri article yawe
nicyo gisobanuro Rwanda rwatanze you can't ask me baravuze ko ngo they have been unable to complete construction yaho ibintu byajyaga kubera so I don't know as
yes.
to them narakotinze kandi njyewe ibyo nanditse byose I put a link there kugira ngo abantu babireba baranabireba se babisoma wishi ntibabireba so ntabwo wavuga ngo ekonomi zabyuka ite habyuka icyari kiriho hazuka icyari kiriho there is no economy there ekonomi ze abantu bashobora aho ngaho ni naho abantu the problem nuko tudasoma every year the US government nkuko ikora yerekana the human rights in every country every year bandikikindi cya report bita business environment
yes
for every country kuko government yabonye nibyo shaka gufasha business zabo what they write about Rwanda year in year out bavuga ko the environment harimo monopoly ya ruling party businesses na ame zitatuma hatarimo playing field US state every year right back rero wajya gukora business tuvuge ngo ugiye kubaka nk'umuhanda uzajya gukompetinga na ntuza na kuri subvention uzabona se contract ni in Crystal Venture.
Yeah.
The economy in Guanaba is captured by ruling party interests. That is a fact.
What
the bank say? Iria ikibabaje kiriya nuko nyine yari microfinance, small finance. That small ubungubu rero iria it was the instrument for microfinance. Aragenda ayigurisha robber bank birayinanizwa hazamo masa Atlas Mal none ubungubu yabaye hajemo bariya ba Nyakenya n'u Rwanda rurashaka gusubiramo.
Yeah.
So it's a dance. It's an annual dance. What kind of a bank is that?
Ibi nibyo abantu barimo kutwandikira nyine ku bitekerezo badukurikiye live dushimire na audience dukurikiye kuri uyu mugoroba kuko nk'uyu yaravuze ati Serge ati Banque Populaire y'u Rwanda yari abanyamuryango nibo bari ba shareholders Kagame yarayibibye atabaguriye share zabo mbese bimeze nk'ibya Kangondo muri Banyahe yaraje arabibaratwara nta kintu bahaye.
Okay, the problem is bigger than that. No, I say what happened to BRD, the Bank of Development of Rwanda, yayiciyemo kabiri icyo gice nacyo nicyo bagifatanije na BRD n'ibyahaye Atlas Mara none birahomba byombi. So uwo nguwo wandika kuri wanditse ibyo ngibyo umubwire ko the problem is bigger.
Yeah.
It was not just BRD. Yari iriya ntabwo yari iriya y'abaturage gusa. Yari Bank of Development y'u Rwanda nayo bayiciyemo kabiri igice kimwe bayihamaze. Eh, nibagiwe, no. I jumped the stage. I'm sorry. Habanjemo RoboBank. No, has a German investor. One German investor, I didn't know Presidential Advisory Council of Kagame. Nabyo biramunanira. Niwe wabigurishije Atlas Mara. Harimo Bob Diamond, Nuriya Muhinde. No, barashwana, Umuhinde ajya muri za telefone, uriya aguma mu banki. None nayo rero abivuyemo. Hajema bank. Those are four times. Can umubajije uti se ubwo rero hazamo na danger. This is very dangerous. People die. Uribuka uriya muhungu what is his name?
Uravuga uhe?
Uriya muhungu not with the thing. Uriya muhungu wapiriye Mozambique.
Theogene. Turatsinze.
Yeah. a very good person. Very,
yeah.
Very,
yeah.
You know. No way. He was murdered because international institutions they were investigating even muri the banks cyane BRD kuko he was CEO yarabibonye aravuga ati no, this is not me. Aragenda yizira muri agiye muri Mozambique. Nigeze no kumuvisa, even I visited him Mozambique njye muri New South Africa. That young man died because of what he knew. Absolutely. So this is dangerous. No, not only that. Kalisa Mupendi, he was chairman of one of those banks. Nuza, uriya muhungu baherutse kugira ambassador. Nigeze no kubyandika. Yari yarabuze nawe, yari CEO wa Bank of Kigali. Urazireba zose ziri those banking institutions zose ziri mu control za leta.
Si wa Banki Kigali harya uravuga ndi
Gatera
wa ambasaderi.
Gatera was bank was yari CEO wa Bank of Kigali no bamushyira muri Crystal Venture he did not last a year. He disappeared. Then he just went over and amuse. Then out of the blue, Bamujiz the ambassador. No, then Kalisa Mupendi, who was chairman of BLD, knew about the Kukubita in my presence, but I'm Mufunga from 2009. Yes, yesterday Mujuru last year.
Tukwala vigani nili ye ukopja jini?
Nuhuza Gaperi. Gaperi nawe, yari chairman one of those banks, kandi ari uheadinga the pension fund. Ala huunga Gaperi will never come back to Rwanda. So lero, mgeemga bariyo wakulitika mga matura jivamu zitulutuwa amu. That is a small part of the problem. The entire institution yours is just controlled by the regime under iron fist. Changing the agenda bakora, nobody knows. Can but agenda office come about Zanaya the way.
The Kanyigarude okay ngiyi photo nanone.
Yeah, none. Nureva Uriya, the second line is to the right.
Ubwo
on my right is the second line harimo abantu batatu.
Yeah.
Nano on extreme right.
Ubwo iwanje
extreme on my right. Niwe Wiko where the Numongereza.
Oh yeah, Namon, you always said the moves, yes, Mr. Moon. Yeah.
When you ever just who's the chairman of a pension fund.
Yes.
So how he came, nobody knows. Uriya on the left. Ford.
Yes.
Scott Ford. Niungu chairman of Agachi.
Yes.
Kandia Kavarino Kuri advisory council of Kagame. Noneho kuraini ya gatatu umugore niwe vice chancellor niwe chancellor wa University of Rwanda umuzungu uri hagati niwe chairman wa
mu bintu by'umuriro
Rwanda Development Bank Development Board.
Yes.
Noneho uri aho hasi on the left niwe uri aho muri.
Yes, still, yeah.
Yes. I forgot one. What we said, Davenport. The chairman of the board of governors of University of Rwanda. So, Urero, Abamost, they are accountable to just one man.
Mm-hmm.
Just one man. So the economist is very good.
Muri make urashimangira ko economy yabaye state capture nishaka kuzuka nishaka kuva muri koma ahubwo igomba gupfa tukoje tukubaka mu ndibushyashye.
Yes, from zero. Yes.
David Imbara, nagira ngo mbere ko dusoza harabadukurikiye hari comrade Theo no gushima kuko baba dukurikiye nabo ku rundi ruhande. Theo, nagira ngo nkubaze ni wumva ifite ikiganiro twagiranye na Dr. Himbara wakurikiye mu kuva kiyitangira. Nagira ngo nguhe ijambo niba ari icyo utekereza utanga ku bantu bagiye badukurikira bifuza no kugira icyo babaza, ariko nta mwanya w'ibibazo bihari, ubwo ni ukugira ngo utubwire ko wabyumvise kino kiganiro mbere ko nshimira umutumirwa wanjye kugira ngo dusoze. Iminota yaturangiranye, Comrade Theo, mwamutwumva?
Ndabumva Bwana Serge mukomere.
Komera cyane, nizere ko mumeze neza. Igitondo cyiza iwanyu muri Australia, mu gitondo cyanyu. David Imbara yatuganije birambuye, yaduha ibitekerezo bitandukanye. Wakiriye ute ikiganiro duhaye? Twavuze ku ngingo zitandukanye, ariko nk'umuntu ari ku ruhande, hari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo?
Mubyukuri nari mu ishuri ubuyobozi mu ishuri abashaka ko yakomeza kumva kumva imbara n'ibintu biryoje kuko hari byinshi byinshi cyane umuntu yumvisemo ariko asaba ko yadakomeza kudusogoreza kuko
video yawe yo video kamera yawe ntabwo turi kuyibona yavuye usize uko bigenze niba mukitwumva wa
Wanda
turakubona ya wakomeza wari mu ishuri
nyamba nashimire cyane David Himbara nisanganya rwose nayumva koko numva kanyene ikomeza kumva ibyo dusobanurira vraiment Himbara murakoze cyane icyo naheraho ni uko igihugu gitakaza abantu nkamwe icyo gitakaza ikintu kinini kuko isomo duhaye uyu muri iki gitondo cyonyine ryubatse ekonomi y'igihugu kiriya gihugu kirimo mafia system mu bukungu kuko iyo ubona izo za transivite z'abayobozi muri ekonomi biteye ubwoba ni mafia kugira ngo ekonomi ishobore kuramba no kugira imbaraga ni uko abantu bayirimo bayikoramo bayimaramo igihe bakabifitemo experience ariko se babijya muri banki icyumweru bagashyiraho undi koko ibintu zatera imbere
uri muri Australia hehe
mba muri Western Australia i Perth
nigeze kuza Brisbane
narabimenye nkunze ko musura ko magera narabimenye ni kure yacu ariko uzagaruka
ndishimye ko duhura please tugume turi friends okay
rwose nanjye ndabyifuza kandi nashimishije ariko gira ugaruke unyaruke natwe tuganirire turashaka uburyo udusure vuba rwose
ariko rero reka gusabe kimwe nanjye reka abanyarwanda twijya kugira n'urwenya twiseke reka mvuye nk'urugero nigeze kujya i Burundi noneho ndi muri restaurant noneho numva abantu baganira nguma ndeba inyuma noneho bamwe baravuga ngo mwabahutu umwe ngo muri mu butegetsi ubuze muzabishobora noneho bariya abandi baramaze ngo mwese mwabintazi umwe bw'ibitoki ko mwategetse se mwageze kuki ashereka natwe twitobere turebe aho tuzageza none rero twembwe mu Rwanda mwabitutsi mwene ibihutu nimujya iruhande twebwe njyewe abatwa nibo rwose nibo tuzubakiraho byose nibo rwose they are genuine
ariko Davide Dr. Himbara urabafite bahagije ku buryo baza bakarurenga igihugu kuko
nigeze nkiba mu Rwanda naragiye befriendinga Hutu community no twa community
yes
no ngerageza no kubigisha kubumba ibizindi modern byajya kuri big market ndabacyarenginga uziko ibibindi bakoze nakomvise the tree but rurigiro yubatse moriye ibibindi byagiye muri moriye byari by'abatwa the best sport ever you know ariko noneho tubaye inshuti noneho nkagerageza no kubashakisha grant noneho my boss aza kubimenya no baza kubigira urwenya muri leta ngo Himbara ngo waje kuba umwami w'abatwahera
Kagame wenda iyo bimenya Kagame
yabimenya rero bashyiraho ngo ninjye waje kuba umwami w'abatwa najya gushyiraho urugi bwawe
yari kukurega ko uri ambitious yo gupromotinga abatwa akabikurega
ako Himbara avuze icyo ushaka kuvuga abatwa ni developer bakabona igenda bazamusangayo nabo bateri bazo nabo baze muri 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 gahunda y'imikino turimo kuko abanyarwanda dufite indwara imwe yo kutifu meze kambivuge muri kinyarwanda turi inyanga biramo
yes
itwifuza ibi ibiramba
yes
ariko nakunza kantu mwavuze ngo ngo ni umu dictator wacu ni mube ariko ni uwa
tutorian
abaravuga ni two phrases bamwe baravuga ngo no my revolution is better than your liberation kuko nangwa se bakavuga ngo my dictator is better than you aho rero niho amakosa bera njyewe where I stand the revolution muri 59 nubwo nabaye victim it had a basis nubwo nabaye impunzi it had a sound basis nuko ahubwo yabaye betray no the father of that revolution nuza abahutu bakamwica Habyarimana yikirije Kayibana Habyarimana was never tried for so kwicumuti nako kwicumututsi it's a crime nabari rero bari bavugira ngo my liberation is better than your revolution no Rwanda's independence must be celebrated nubwo nabaye victim yayo
na amateka
yes rero ariko abayikoze bakabikora ingyungu zabo nibo ngaya nabari bavuga ngo baje kutureparatinga noneho ahubwo bakatwica bo nta nubwo bavangura whether Tutsi or Hutu they care.
Yeah.
So it was to come back from Rinjo, my dear. A dictatorship is a dictatorship. It's not better. No way of preaching way compared to Nuish million is still a dictatorship.
That's
that
cool.
Is my dear.
Comment, Theo. When the Nibara Kavazo mu byo twavuze.
Theo, thank you so much, Theo, brother.
Welcome, sir.
Twavuze kuri guspayinga abanyarwanda tuvuga guspayinga bo mu karere urabona ko kamene ikibazo si ikibazo ku banyarwanda ko tubibara imyaka 30 n'akarere karimo karagenda kabyumva tuvuze no kuri ekonomi waba wanyuzwe harakantu wumva wabaza kuko dusigaye imirota ari myinshi kugira ngo dusoze ariko ko wari kumwe nanjye ku rundi ruhande ukurikira ibyo tuganira n'ibindi sinavuga ngo tujye ku mwanzuro no kubajije niba uri satisfied ku byo twaganiriye cyangwa ari ikibazo specific ku ruhande rwawe nawe wumva wari muri background wabaza umutumirwa wacu Dr. Himbara Comedy Theo
Bwana Serge nk'uko bivuze mbere I'm satisfied ndashimije cyane na kwijana kuko nawe nari mu ishuri iyo mwarimu yishije ushaka kumenya kumva
yeah
kandi kubaza umuntu w'umuhanga na Imbara kano kanya kuri cyose kumaza ntibyoroshye aho bwo ikiganiro cyabaye kigufi
God bless you
kuko ni byinshi bikenera kumwigiraho ariko nk'umuntu naribonye kandi w'umuhanga ndi umaze kubaza tujyanye na revolisiyo ariko nunyemerera ngira akantu gato mvuga mbere uko mubaza yavuze ku mateka avuga uko ibintu bigenda bihinduka gusimburana aho mbona hagiye haba ikintu cyitwa revenge mu gusimburana ku butegetsi abahutu burebutsi bakoze revenge ku batutsi bari ku bwami Habyarimana bakora ku Paul Kayibanda FPR nayo banategetse kwa revenge ku bahutu aho kugira ngo barwanye bose baharanire icyo nakwita change nyine baba bavuga ngo if you need change you have to be the change to what you need rero natwe ubu ngubu ibyo turimo turimo turashaka igihugu cy'ejo hazaza if you are not changed will change nothing niba tukivuga ngo ni uwacu uyu ntugakora bi ariko ni uwacu twareka ibyo turimo tukwicerera we need to be changed for the change we need noneho rero akabona ashaka kubaza naka Imbara mu by'ukuri ubu tube tugize spirit twumve ko nta kizahinduka niba ari oya se twabikora ku buhe buryo mekanisme twakoresha en fait domaine zose zaronekaye mu gihugu ese twabikora icyo ni kimwe cya kane ese muzi ukuri opposition ntabwo ari opposition burya njye dutandukanye ibintu bibiri
abanyarwanda abanyarwanda
abanyarwanda hari opposition iri mu gihugu ariko hari n'abashaka revolution ese muzi ukuri turashoboka turabishoboye turi uyari prepared turi turi mu bantu bashobora gukora iyo revolution kugira ngo u Rwanda rwose rube urw'abanyarwanda mufite ubunararibonye mwabonye sisitemu mwabonye byinshi mwadufasha aho hantu cyane cyane ko mwavuze ko ariyo mwatekereje ko byakorwa abantu bagashyira hamwe niyo nama mwatanga aho ngaho Bwana Himbara
nyamara Dr. Himbara niwumva ayo majwi avugiramo nuko igihe cyacu ku murongo wa Block Talk kirarangiye ariko twe twakomeza iminota twifuza ariko
yes yeah. No thank you for urakoze kuri icyo kibazo the question you pose nyine iyo revenge nyine ni ya India my dictator is better than yours
Dr. Himbara wamanuka gato uri hejuru
yeah, yeah.
Better, yeah.
Mm. Yes kuva nyine ku bwami kandi iyo na revenge nta nubwo ari between Hutu and Tutsi gusa iyo temporary yongiyo y'abahutu n'abatutsi ibaye sorted out temporarily ahubwo no mu bwoko bisubiranamo bakavuga ngo bariya n'aba south abariya n'aba north ubungubu ibyo muri RPF hari abavuye Uganda hari n'abavuye ahandi hari na survivor so it's not only Tutsi and Hutu but it's within each group they break apart rero iyo disease rero in my view it begins nubwo tujya tuba tureba ba dictators themselves ariko problem is within each of us nukwireba munde nukujya mu ndorerwamo ukibaza but really am I truthful am I true person am I really a genuine Rwanda free of biases mbese niba n'umututsi nzi question is the facing of a Hutu zaba facing the historically nangwa nawe niba uri umuhutu nzi ibibazo by'abatutsi historically nawe kuko urareba the problem ya hariya ni bya bintu tuvuga ngo history is written by the victor uriho wese aragenda yandika history ye bya bintu bindi byose byo tugomba kumenya ntitubimenye so kugira ngo rero nukubaka history nshya this journey is not going to be small how many niba uri umututsi how many friends bahutu ufite niba uri pate uri mu pate y'abahutu gusa nawe ukaba uri mu pate y'abatutsi how will you be different from Kayibanda nangwa Habyarimana nangwa Kagame you make a repeat yes never room to see you have to celebrate Rwanda independence
because Rwanda time arase wayikurute Himbara
kui celebrating no musi nyine no kuyiziga we were colonial we became independent that is a fact. Did you want to remain a colony?
No, I'm challenging you. Kubera ko bavuga bati nubwo yabaye ariko turi victim.
Yeah, I did not dispute that.
Yes, I agree. Mm.
Yes, ariko your revolution yabaye because of course the Hutu people were oppressed.
Mm.
They were slaves. That is a fact. Your revolution nubwo nabe victim, I understand it. You have to understand it.
Yeah.
The same way nkuko numva uko kanjogera yisha abatutsi we became victims. Nibwo twahuze bwa mbere. I was a victim. That is the fact. That was Tutsi against Tutsi. Aha, mubaho turebe. Kwice Kayibanda by Habyarimana. That is not right. It is a crime. Ntabwo bireba Abahutu gusa. No. These people are wanted. Bariya ba ministers bose babaye mataka. Iri akarishyo kuvuga ngo bariya nubwo bapfuye n'Abahutu nango bariya n'abapfuye niba n'Umutu bariya Abatutsi bagapfa ngo uvuga ngo that's okay. That is not right. That's the two competing histories. Any Rwandan who died, they were moving over. They were moving over. Ubungubu hari abantu batakimvugisha kuko navuze ngo I have to fight for Rusesabagina. I have to fight for Rusesabagina because Rusesabagina is a Rwandan.
Exactly.
Who was hijacked illegally by a criminal regime.
Barabikuziza?
Of course. But that is their loss. Of course, on the other side, when in a gym, Mongolia have to get up. I'm not a judge. This is a truth extremist. To go beyond this. Anyone in life is a life worth saving.
Yeah.
So there, to my dear friend there, this brother, first of all, the solution in Hungary political parties is that's another disease. Buri munyarwanda wese abashaka kubaka party. That is not how it works. How it works, I hope kubaka civil society, kugira ngo abantu bagani. Human rights act. So it's a twitter social capital, yabaye depleted. To value lives, y'abanyarwanda.
Ariko, Dr. Ntagara gusa mu ijambo, I respect you. Civil society y'u Rwanda,
ntayihari, barayishe kubera ko bifite yo.
Ubu tubivuga nta kubwira my concern. Yaba iri mu Rwanda n'ibi hanze, yose ni nka political party, ariko ivuga ngo ni civil society.
Yes.
Bibona mu mashyaka.
Iyo ntabwo ariyo mvuga. Iyo ngiyivuze ntabwo niyo mvuga.
Exactly.
Ndavuga ya yindi nk'uko namubwiye, nk'uko nibwira.
Yeah.
Look in the mirror. You ask yourself, am I a liar or am I truthful? Then you ask yourself, how many of the other ethnic group, which one do you really know? Umunuzi, umuvandimwe, how many? These are the questions. Social capital itangiriye kuri wowe nanjye ntabwo ari zazi nibahimba muhimba out here zimwe zita intore izindi zikita blah 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 blah. I'm not talking about that. Genuine commitment. When I see those are political parties, those also say, I see. Those are not political parties. Those are tribal parties. They are no different from what is going on there. Nuko na
byakemukabite doctor.
I told you it starts with you and me.
Ariko nibyo turimo gupratika kuri uyu mugoroba, ariko ikibazo challenge dufite ari ya yindi nakubwiye te wonyemerera icyo cyari cyari kuri ka wenda.
Let me answer like this. Teo
ndakuma
uri muri political party?
Ni muri political party ya the member of Urban National Congress.
Okay, no, I can wear challenge. He challenged the country,
I was there.
Dutangiye twubake civil society kugira ngo ntituzajya mu Rwanda Kagame twamutuye hasi. No, imagine habaye a national conversation. Niriya nakubwira uti sabaje na yavuze tari yaba. Imagine who should be there. It should not be political parties alone. That's where the problem lies. Whatever they had, why is a successful national conversation after dictatorships? Hajemo, workers, women groups, churches, all kinds of human rights organizations, and political parties. Murugwana rero ibyo byarashwanyaguritse have you have ni political parties. How do we make sure for a new political party is aza na itazaba dictatorship? That is the question.
Ariko Dr. turimo turaganira ariko ubundi warukwiye guforominga uhamagara abandi bantu ariko utavuze ngo nimuve mu byo murimo muze twubake ibindi
bazarageze ntabwo ntagerageje ngo nabashedewe.
Niyo mpamvuga ni ndavuga nti batakurega kurimo gusenya kubaka.
I know.
Niyo mpamvuga kacaye abanyarwanda barasenya bavuga ngo bagiye kubaka. Urumva ko
ariko ishyenge cya political party nta kibazo muzaho kikindi.
Bwana Himbara ahubwo nagira ngo nongera akandi kantu kamwe ahubwo koko civil society ni ngombwa cyane cyane iyo ufite igihugu. Ese nkatwe ubu turi hanze y'igihugu twe ntabwo turi political party turi mouvement de revolution turashaka revolution ntabwo turi opposing a government yet. How we can build civil society outside of the country dushaka igisubizo mu gihugu.
Oh my God. Who do you think sustains Israel? The Jewish people. They would not be Israel. Zero. Ariko rero reka subire inyuma. Reka subire inyuma.
Manuka gato kamera yawe urazamuka.
Reka rero subire inyuma. Nubwo na joking aga. Reka. Ntabwo nubwo banyita muntu wa RNC, I'm not a member of RNC.
Ariko barabikurega ariko jya ubyemera kubera ko
ariko ubundi abuze iki ngo wa
mugarireka rero
turagukunda
ubwo ahubwo ndabazira hari abavuga ngo ndi RNC bakabinyangira kandi on both sides.
Yes.
But let's not go there.
Yes.
They come on a serious note. I appreciate the concept mwazanye. Mwaravuze muti look. Kuko parties zikiri ethnically based. At least we can form a platform where we can engage.
Yeah.
I think that's a good beginning. That's a good concept of trying to build bridges indeed.
Mm.
But I still insist in the end nitu tajira mbese a mass of people's tarimri political parties zirwa nirangibi nubja basically necessarily political, it will be a problem. But that's another debate for another day.
No, doctor.
One second.
No one is really has it. You know, really genuine, is it tribal based? I'll join immediately.
Ariko doctor, nyemerera ahubwo nkubaze nti wowe nk'umuntu ukora na civil society cyangwa unadera kuri civil society watubwiye uti iyi niyi niyi ndayadera ahubwo muzayishyigikira kuko njyewe ikibazo mfite no mbona hano abantu ba muri civil society ida uzanababona muri iyi minsi hari ibintu bivuga ati abavantara abandi abatibe n'abana ukavuga uteko se my god civil society yagombye kutabogama kujyamo hagati ariko ngende umunyapolitike ndashaka power none kugira ngo power itazaba gutwara byose civil society iravuga iti ndazamo kugira ngo habemo balance nko muri opposition nta butegetsi dufite kandi iyo nenge barayicunenga ati nta mutegetsi mufite none na civil society zikabogama twazagera ku butegetsi dute kugira ngo civil society idukontroling tukiri no muri opposition Dr. Himbara
You see the problem again. Whatever, yeah. In our situation, you know, it's not that my dictator is better than yours. The Zamunas.
Yes. Mm-hmm.
It's the same problem.
Mm.
So we come back to that. Muko na kupiye kwasha kago kukora iya mihiko.
Yeah.
Mihiko is a good mobilizing spirit.
Ariko ukuntu bamurwanira una urabizi
yes so abatutsi bashaka kumubumba uko bamushaka n'abahutu bakashaka kumubumba uko bamushaka no the real mihigo who was a dictatorship akaburu so that's the problem the problem is as I'm basically repeating myself we come back to that my dictatorship is better than yours
dusoze iminota yatu yange dusoze wenda mu minota itanu last question ni ikibazo cya nyuma wenda nakomeje gutekereza twe turi muri politike kandi ikibazo abanyarwanda bavuga bati ni ukudutabara gukura ubutegetsi bubi twabihereyeho twagaragaje uko kama twica uko aduteruriza n'ibindi byose twebwe turi muri opposition ahangaha ndagira ngo abantu muri opposition banyumve kubera bo bashinga amashyaka buri munsi maze imyaka icumi ndi muri opposition maze igihe nkurikirana na politiki nyarwanda hano hanze hari ababinkundira hari ababinyangira hari abirwa bantuka muri opposition no muri kigali ugira abanzi bari ku bice bitandukanye Dr. Himbara when you come to the debate ku bitekerezo bitandukanye ubitekerezo ute ni ryari abanyarwanda bazumva yuko debate ari necessary ni ryari abanyarwanda bazatandukanye ko debate uyitandukanye na character assassination ntibabone ibyo navuze ahubwo bakajya kundeba mu bwoko uri umuhutu uri umututsi ntibabone ibyo natanze nk'ibitekerezo ahubwo bakazana icyo character assassination yo kugira ngo banyangirize bampungabanye nanjye mbe traumatize noneho ntangire kumva yuko nitinya muri ngewe ubitekereza wiki
ibyo ngije rero it's a major problem ngewe in my view bituruka na culture yacu first of all abantu ntibasoma very few people read nabo ngaba who you think are sophisticated kugira ngo umuntu afate igitabo gisome it's very difficult rero n'izo debates baba bajyamo ni ibintu biri emotional
Why? Emotion.
Kuko, when you don't have a knowledge, then you use emotion. Knowledge is if I want to go somewhere. You cannot debate if you don't read the book. You cannot know about your history if you don't read your history. Mubu ngubu ziko. Uziko bantu I'm always surprised how many people do not know the history it was. You know, in a very detailed fashion. From Abami period.
None abagwa atakingukeka ko baba bataza amateka yabo kandi abenshi
bonaba
bari kuri era yo kubgami na revolution arabana bavutse ababyeyi babo barabaye muri revolution ba Parimihutu. Baka kwa takinga, uteka kwa bataza mateka, changwa ni inyori.
Oh my God. Never, do you think that even if people know what happened during Kayibanda's regime? Do you think people really know, have analyzed what happened in Habyarimana regime? No.
Really? No, njenye kakulu babjire nga yizanghana babishakari kubarabizi.
No, they don't.
What is different kubango? They don't, nibabizi, kanda benshibari elite murizo system.
Elite, my foot. Hell no. Elite, nyabachi. Even that word is bogus. First of all, you realize, we also suffered from Northern, even Belgian colony. Buria, they were my Uganda.
Yeah.
Buria, Mama Kerere was built in 1920s.
University of Mama Kerere.
Yes. Buria, in Uganda, University of Uganda, University.
60, around there?
64.
Yeah.
How many people do you think who had never mind the PhD, just master's? Nangwa Barangi is a BA in Rwanda. Through Kaiba Nangwa and Habjarima. How many people do you think?
Few numbers. Nagonzumu Barako.
Nothing. Very tiny. PhD, you can count on the finger. So, Iria, Yari, very, if I can use very poor society, to put it very crudely, you get emotional, then you react badly. You know? No, listen. Baria, the so-called Baria Bachwanya Chiva. What? No, only it is because we find it. Now, you know, have had a mass. Yeah, but very enlightened. No, no, that those are who are elite, but those are elite, yeah, they were not wasn't her Jerima. The symbol of development, Jerry Super. What kind of elite is that? Umunuaji, a couple of go to gender. When go to good gender, to good in Yenda in here, how many damn in it?
Ibitenge.
Bari yaba intellectuals cyose babaji hari imbere baji marching ngo tugende twice. Bari yaba yingi the intellectuals abanga. What kind of intellectuals muri government is? Agenda iri controlled by one man. Ikagenda ikatugandiye kuganira na South Africa. Au kugare na South Africa bagenda bakaba spying on the telephone. What kind of elite is that? Twebwe se hanga. These young people baba birirwa muri za debate, even who never get in. I always challenge them. Let me tell you this. Maybe as far as video come out very different. Ariko ahanga muri Canada ngewe naje Canada muri kera ndi mutoya muri 70 abanyarwanda bose baje basanga ahanga bamaze kuba benshi. Here is what I observe. Abanyarwanda bajya muri the same church, bajya mu ibara rimwe, barongorana among themselves, baba kufata bajya mu nzoga, bashobora kumara hangahe imyaka 20 batazi na Canada. Batayizi pe. Aho ngaho niho mbona. When you compare nk'aba Nigerians, for example.
Asiatic, n'abaziatic.
Aho ngaho bajya muri za businesses, ahubwo bakareba uko bapenetrating the mainstream society ngo bakire. Aba ngaba bo abacu barayisoretinga bakajya muri ghetto ya. They don't read. Ababana bajya basoma my blog bakagatangira kuri bete ndababwira. First of all, if you don't excel in a skill where you are here, ukaba the best version of you, ukajya muri ibi bya stupid politics zizi Rwanda birirwa muri za radio station bavuga the same rubbish. Get off that. First of all, ugende. Become somebody. Ninavuza spiriguanyi mu Rwanda. wa mugano ukabavuga ngo maybe this is a part of it, the emerging elite. Elite se ni nka Kagame ibyo ke byo Kagame yajya abivuga ati to. I said now what PhD Canada was just another person. She was right. He was right. He was right.
Ariko doctor yewe conversation nta kintu nkwaye ahubwo ngira ikibazo bibaye radicalism hutu tusi bikaba radicalism niho ntagira kubona mfite impungenge ariko ubundi dialogue ibiganiro bifite umurongo wa peaceful unity bizana abantu hamwe kugira ngo bamenye ibibazo by'iwabo ntabwo mbi challenging ariko bibaye radicalism against one ethnicity tukavuga kuti abava harya babyita ngo kira sinzi ikintu bajya byumva byitanu hanze I don't know abavantara abandi intera hamwe abahutu abatutsi tavuga ntabwo cyo dufite ari ikibazo nk'icyo ngicyo dufite ikibazo cya leadership dufite ikibazo cya system dufite ikibazo cy'ubuyobozi aho ngewe mfitinga inside kuvuga ngo I don't care waba uri wese ari gutanga amahoro ku bantu batandukanye wumva yuko abantu bareshya wumva yuko umuntu uvuze ati I challenge you utamwica numva yuko umuntu uvuze ati I can debate to challenge you utamushakira character assassination this is why I am Dr. Himbara
aho ngaho rero niho dutangirira nyine urareba nibyo byose byamoko n'iki nitiya most the best on ignorance kuko at the end of the day uje for example uje abahutu during Kayibanda what development happened there nothing zero ariko bavuga kumva ko ngo
ariko bavuga ko bize bagakora revolution
no revolution ni ntabwo ndavuga after
yes
revolution iyo yabaye revolution led by a few individuals harimo n'ababiri
yes
it was a revolution inside the colony that's a unique ndavuga rero during the 10 years 13 years that he ruled it was Rwanda ya nyakatsi n'ingunje so kugira ngo rero what the challenge we have nukumvisha ko nukugira ngo abahutu nabo bumve ko that regime nubwo yari mu izina ryabo they benefited nothing
tacho bagezeho
na yes Rwanda remained poor the poorest in the world no niyasimbu yayo nubwo iriya yoherezaga abana n'i Burayi bakajya kwiga bakagira ke ariko the rest the country remained poor the symbol of development here is again abahutu ntacyo nabariya nabavuga ngo bariya abanyaruga ngo babishye abaruguru bisha bepfo kuko ngo Kayibanda yamonopolizing ibintu byose there was nothing to monopolize what did he monopolize you can't monopolize what you don't build no abatutsi rero baraki ubu rero hari abahutu bibwira ngo abatutsi baraki rubbish everyone first of all abariya abazanye na Kagame show me one person who is left standing bose yari abamaze bose bari mu bukene bapfuye mu bukene bariya ba Patrick Mazimbaka abandi bose babihozagara ntiyari yarahuze yasumye Burundi So there's no elite. So the ethnicity, it's a drug. Based on a falsehood. The homework we have is to convince Abanyarwanda ko ibingiri bya moko, it never delivered anything to anybody. It was a blindfold. You put a dictatorship, Ashira Kumasa, to go on the bridge. Bahutu no other Bakaja the same. But in the end, it's a loss. Mungu, the tragedy, the biggest question is how will this regime end? Yeshe Bahutu Kishanabatu. How will it end? Nobody knows.
Per la dusoza riko, le kambaze nkore comment ku bantu barimo kunyandikira abari mu Buraya muri iki gitondo, abari muri Asia, abari muri Afrika bati kujya ku mirimo.
Bwanasere wama mutumwe bibikunze.
Ya ndahita mugwa rwose bati dushimire David Himbara muri iki gitondo, ndavuga abari muri Afrika ni Buraya no muri Asia bati kumva David Himbara ntarwo akora akazi, urumva abenshi bati gukora akazi byatunaniye, turi kuri za kombira twumva David Himbara kubera audience dufite nimo kudukurikira, no kugushimira Dr. Ariko bisaba ko ndagira ngo tuzabuilding umuco wa debate, kandi nubinyemerera nagusaba rwose ko wazabimfashamo kuko abanyarwanda batinya ku debatinga.
Reka nkusabe ikintu kimwe.
Eh.
Urashaka debate.
Debate, yes.
Nabuze umuhutu.
Mhm.
Ngo rwose ambire ikintu n'umunsi ntumva neza.
Waramubuze.
Naramubuze.
Mhm.
Even one. Here is where I'm coming from. Ndashaka ngo rwose umuntu uri genuine ambire without hesitating, without holding back. Zeba abatutsi oppressed abahutu historically. There's no question about that. Nicyo ubuhake bwavuga.
Yeah.
Noneho luckily for the Hutu community, birarangira. This has a revolution. The kingdom it was destroyed. No. Abatutsi bajya ku abahutu bajya ku butegi Kayibanda na Habyarima. No, kubera the failure yo gusotinga ikibazo cy'impunzi. They ignore the sorting is a chibazo chimhunzi. Icho chibazo chimhunzi rero, kutitaji sorting, nisho chaba a disaster kuwa hutu. It allowed a Tutsi regime to return. In fact, Museveni, ngo yigeze kugira
ntuza Habyarimana. Kuna uza mutera Tutsi Buganda.
Oh, yeah. No. Nganira n'umuntu wari wakoze akazi kwa Habyarimana hako nakoraga kwa Kagame. Habyarimana ntuza Museveni yabwiye Habyarimana ati help me so I can help you.
Really?
Yes. Umfashe kugira ngo umfashe. Ati wowe jya kuri radio. Ati ujya kuri radio. No, before I say that, I can share a bit of history back.
Yeah.
Wibuke ko muri early 80s, ntuza Uganda obote regime yirukanye impunzi z'Abanyarwanda. Azirukana mu Uganda. As the first thing to cross into Rwanda. Noneho Habyarimana ashyiraho nawe yanga kuzakira. Noneho baba caught up in the middle of no man's land. Rabiu. If you are busy, with your history.
No,
okay, but you see, you didn't know. It's not a crime to know, but it's important to learn. No, abongabo, ahonga hari oni home seven yaturutse abwira rero ntuza habyira Habyarimana. Ati rero nkuko ubizi muri ame yanjye harimo Abanyarwanda. Sinzi niba bashaka gutera. Niba batabishaka, I don't know. Atari ko wowe rero, help me so that I can help you. Wowe jya kuri radio, wana usinja kwa uyu munsi buri munsi yose y'umunyarwanda ishaka gutaha is free to return.
Dr. Wasubira hasi kuko abantu bambwaga ko atakureba. Yeah.
Okay.
Kamera yawe.
Ati ntambwaga ati. No no, uje kureba tuvuge ko buri munsi yose bose batahe without condition.
Mm.
Batahe mu gihugu cyawe. Ati nubikora I guarantee you abenshi ntabwo bazaba. Ariko uzaba uvanyemo iriya curiosity na animosity.
Mm-hmm.
In fact, the one is much going. Of course, Habyarimana did not do it.
Really?
Yes. He did not do it. No, kuko nawe si ntabwo tuzi uko yasekerezaga. Ariko yari bagati ibi bintu nimbikora n'abandi n'aba bagenerozi bandi barandi. So he never did it. Guess what happened because he did not do it. He was shot down. Abatutsi baragaba. They are in power. Fair ones. So rero nshaka really abantu bari clear cyane cyane b'Abahutu. Because you see, in the way I feel for them to have won that revolution. Suddenly, oh my God, there is a terrible Tutsi regime on top of them. What does this mean? It is a complete disaster. Yorero, we have not unpacked our history. Now, Tutsi, there, I imagine, you know, I I can picture, you know, how many the kind of treatment the ordinary Hutu muri ziriya midugudu, the sort of suffering they undergo. It's terror. Now we don't unpack our history. Bero, Ugorero, it must be terrible for the Hutu community. Man, meanwhile, on the other side, our Hutu Reo Nabo, Nabgo Bariba imagining life moons. Imagine a heartquake, Kwaje Turava, the beach. No, no, Bakatugunya Makam, Puyo Harimoni, Nibiko Kovit, Vijaban. They dumped us mu mashyamba muri Uganda. Do you think that the Hutus really know, have tried to understand the mindset? Who lived in those camps for 30 years, but they fit under the right of citizenship? Therefore, what am I saying? Until Umuhutu yan understanding each other to run you demo.
Yeah.
And man, I never never to never until Mututu understand what the Hutu have gone through. We will remain in those camps. Well, my dictator is better than yours.
Yeah.
When current crisis para suffering there because of the dictator.
Yeah.
These are the debates that are superficial.
No zinanoroshye kuzumva kuko uzumva uyu munsi hiya kuri izi platform turimo hano hanze twese turasafuringa kubera regime ya Kagame wica abahutu n'abatutsi ariko avuga ngo ikibazo dufite nuko ari abatutsi baje bakadutera bakatwica ariko badashyize muri contest ko nuko byagenze n'iyo myaka
ibiye
ariko iyo myaka mwabayo but ibintu byari byiza u Rwanda rwari paradise u Rwanda rwari
rwamaze
n'ubuki badashyira muri contest ko ibyabaye badashaka kubyumva wabibabwira bati wowe ushyikiye Kagame anyway
ntureba nkabiriya ntureba bariya ngo Kagame agenda yiba abantu hanze. You see, most people don't know that those regimes still the same. Do you know my own brother Aroyi Ngurumbe, Winyenzi, yari impunzi muri Congo Habyarimana went and hijacked him. Yafung na the man was in prison. Through the it's what woke me up. Ahanga hanaji muri Amnesty International muri that event is kujira mu muntu tumubore mu byuru. Ariko rero how many Hutus know that? They don't. Kuko nyine bareba paradise yabo. But as you call it, it was a disaster for other Rwanda.
Yeah.
Ubu ngo rero abatutsi nabo bareba paradise yabo ndi bareba the conditions of the Hutu population. We are all trapped.
No, nagira ngo munyemerere nakuvuga ngo turasoza ari dusoza abantu hano bati komeza muganira ariko dufite ibindi twajyamo kubera ko ijoro hano natwe rigeze kure. Theo urimo uravuga ngo uragira icyo uvuga Himbara nawe twamureka karuka nzamugarura ni mu byifuza Himbara ndizera ko ari disponible ari arahari kugira ngo tuzatuganire mu bindi bihe ariko ikintu nifuza ko twazakora ubutaha
ni ubwo yo ngo nafigiye ku radio yanyu ubwo hari abantu bagiye kunyaga ngo yewe bawe yagiye kuyarangiza
ariko anyway
anga you can't win
ariko ndabikurikira kuko twaganiriye tuvuga ku gitabo anyway aracyari ubushira tugana ku gitabo abantu barakwatase ndabireba kuri social media bagutuka ndavuga ariko se n'abantu bari muri opposition hano hanze bitwa ko turi kumwe turwanya akarengane bakwamagana wagiye kwitabwa kuvugira ndavuga kuti my goodness ko tuvuga igitabo cyiza ko tuvuga ineza abanyarwanda ibitekerezo bifasha uwari wese n'abantu twabone muri opposition bakwatakinga I follow everything ariko ntabwo ngiye bimbabaza ntabwo nabigira personal ngiye mifata ko wenda ni ignorance y'abantu batazi umwanzi duhanganye nabo ariko ndeza utigeze ubifata nk'aho ari ikibazo gikomeye urakoze cyane Theo wafata umwanya gato mbere yuko dusaba kuminota
murakoze muri kiganiro cya Magiji numvisemo umuntu yakabajijeho nk'ubu n'ubwa mbere numvise ko haba harabaye impunzi z'abatutsi imbere ya revolisiyo bahunze kandi kugera ari nabwo Himbara arimo victime
ariko yabivuze kuva kera sinzi impamvu utabimenye
yewe advantage mfite ndi a professional refugee twatangiye guhunga muri 1896
mu gihumbi 1896
noneho hari twongeye no guhunga muri 57 before bya Kayibanda duhunga abatutsi nanone hari chief Gahitsi yaratwirukanye turongera turahunga
none rero
noneho haje Kayibanda ubwo turahunze bwa gatatu noneho subira i Rwanda mpunga Kagame rimwe subira ubwo habaye bwa kane subira i Rwanda nongera na mpunga bwa gatatu ubwo bibaye gatanu noneho yishe Karegeya mpunga South Africa ubwo ni gatandatu so I'm a professional refugee kandi I have suffered from Tutsi and Hutu the same
no muri Canada uri bese uhora wirinda kuko abaguhiga no muri Canada aho wumvaga ugiye muri safe haven
reka tuwe kubijyana ibyo
ngibyo another topic
impamvu narinzanye ako kantu hari ibibazo bibiri ikibazo cya mbere hari amateka atazwi nk'uko yabivuze kuko abandi kamateka ni abatsinze ikibazo cya kabiri ni uko ikibazo individuel kiba abantu ni majority bakivictimiza bakaba ni victims niba aricyo kibaye ku mututsi umwe abatutsi bazavuga ko cyababayeho aricyo kibaye ku mutu umwe abatutsi bakaba babumva ko cyababayeho hari rero hari ikibazo gikomeye mu banyarwanda icyo kiki nta gihe iyo ndege nsanga nta gihe na kimwe abanyarwanda bavugishije ukuri ikibazo
yes
niba dukomeza kubakira ku kinyoma n'uyu munsi ingero ni nyinshi batarebeje ko bavuka n'ingutu abantu ba muri yose muri iyo yenuze y'imbuto haza burebose y'abahutu ibibabo yako hutu bose babaye babaye babo ubu haje FP abatutsi bose babaye abavictimes ba genocide abarokotse abakize ku icumi niba byinshi byabyo abagenda bita kugira ngo dufate ikibazo uko kimeze tugi coci kivemo itanga igisubizo kuri bose rero nyirako ari bigende bikomeza kwica imiyoborere sisitemu ibintu nk'ibyo rero ni byiza ko abantu bafite experience badusanga kudufasha ubu ngubu bagakira ibintu on public akandi navugaga rero navuzeho n'akantu kajyanye na iriya syndrome yo kumviriza kuko nagita syndrome ya Perezida Kagame nyuma iterwa n'ibintu bitatu ikintu cya mbere abiterwa no kutiyizera cyangwa se less of confidence kumva ko ukeka ko ibyo afite wenda atayimeritaga kwa n'umuntu azakaza umwaka ibintu nk'ibyo icya kabiri nyuma nabiterwa n'uko afite spirit of revenge muri we biba agomba kurivenginga ku muntu wese waba waratumye ajya mu kababaro ibyo ntabwo ushobora kubaka nation ikindi rero ndambona n'uburyo yakuzemo niba yakuze mu buryo wenda education imirere ibyo byose byamukura aka kantu kuko iyo umuntu yumviriza akajya n'uriza umuntu mu gikoni ari umuntu w'umutegetsi ni ikibazo akandi kanyuma nshaka kuvuga ni kuri ubwo mwaganiyeho ni kuri iyi mafia system muri ekonomi y'igihugu twabiganyeho kenshi kandi mukunda kubivugaho ni gute hari abahanga mu bukungu ku isi hari amabanki ari iki mukaba mwebwe mudasiba kwerekana ko harimo mafia muri system y'imiyoborere y'u Rwanda ariko abo bahanga badashaka kubyumva cyangwa se bakabyirengagiza rero iyo mpamvu ariyo mwakagombye gushaka hari icyo mwavuze ngo ati abantu nibahaguruke babwire abo bantu amahanga ibibazo biri mu gihugu ariko mwavuze ko umuntu ari ni genius ni umuhanga mu gukora ibibi zeje ntabwo twumva muranyumva
ndakumva njyewe
shitani w'inyagenge
ntabwo mwavuze ko ari shitani w'inyagenge ubu tuganira uyu munsi iyo sisitemu ya kumviriza ntitwamenya ariko ubu afite n'ibindi apuraninga muri za 2030 ari advansedi ku byo dutekereza cyangwa turimo mu gihe twicaye hano tuvuga ahagombye kuba mekanizimu cyangwa takitike yo kugira ngo ibyo bihagarare nta wundi uzajya uduhagararira kira mu gihe aha abanyamahanga imirimo mu gihe uvuze amusekura akamugira gute ni uko abantu bashaka uburyo bavana uriya mu butegetsi ibi byose twavuze ari amateka avuzwe nabi ari ukubeshya ari iki abanyarwanda nk'uko mwabivuze bikaba babiganira muri cyo namwe mwakwise wenda national conference cyangwa kankore ijambo rukokoma wenda kugira ngo abanyarwanda banyoteye kumenya ibyinshi tugenda tumenya uyu munsi tutamenye bizubake umuco birababaje koko birababaje kuba wumva ngo ni perezida wa repubulika ukawutemera independence kandi witwa perezida ukawutayizihiza ukigisha abavukubu ko iyo independence yari iy'abahutu none kuki witwa perezida utagaruka rero ibintu byo kubeshya ngo nawe ari ikibazo kigoye justement ikeneye abagabo n'ubundi ibikomeye bigoye bigora abagabo aha navuga ni abantu bose aho bari kwemeza ngo tujye kubona ijambo kuko seje mu tubabwiye kinini mbese n'usoza nsaba abanyarwanda bose nari no kuri Himbara turagukunda uri umuhanga tuba twiza kukumva buri gihe ariko mushaka uburyo abanyarwanda bakora revolution apa n'opposition revolution opposition opposition ni ukuvuga itagenda ariko dufate inkubiro kuva n'ubu n'ubutegetsi namwe murimo n'abandi bose barimo nyungura birahagije ariko mukangure n'abandi bantu bazi tube muri amakorosi y'amadini amakorosi y'ubwoko amakorosi tubari tunyweramo amakorosi aho dukomoka ibyo bizakomeza bihe iya sisitemu imbaraga ubanza mu byinshi bwa na Serge ni naje ko irambo ndagushimye cyane kana himbara izamari ko tuganira uyu munsi nile ko seyo yakama amahirwe nka yangaya tukaganira ariko turagukeneye ndese tere ntambwe uze muri ANC uko nabwa umuganda uruta longuwo wenda nanjye no kuba none cyitumi kuko ni komite rushinzwe umutungo kandi umutungo utagukeneye urakoze
Antoine na Serge,
oui,
you young brothers,
yes.
Let me conclude like this.
Yes.
Antoine, thank you so much for those kind words. There is a philosopher Hegel. He gave a good phrase that I always share with people. Perhaps that the only thing we know, so that the only thing we know about history is that we don't know history. Yeah, the only thing we know about history is that we don't know history. Therefore, as long as we don't know our history, so until to every history clear. Ntacyo tuzageraho. Uko tuguma turi mu bintu bidafite sound, bidafite basis. Biriya my dictator is better than yours. Nangwa my revolution is better than liberation. So thank you for the opportunity. Wakoze kumpa akanya. Thank you, brother, young brother from Australia. God bless.
Dr. Himbara, it is my pleasure nongera ngushimire ku mwanya tumaranye amasaha arenga angahera presque amasaha ne yuzuye ariko icyo mvanyemo nuko ibigano nk'ibi bikenewe kandi challenging my brothers and sisters bakuru banje barumuna banje bashiki banje bankurikiye ntabwo tugomba kujya mu bintu byo kujya kuri defensive tuvuga tuti amateka yacu n'ayacu ahubwo ni ugutega amatwi tukungurana ibitekerezo nabikubwiye ni debate abanyarwanda bayitinya kuko banga kuruzinga mu mateka yabo kandi amateka ni ay'igihugu ntabwo bivuze ngo hari winner and losers amateka ni ay'igihugu amateka azahoraho ibyatubayeho ibyabaye ku bakurambere bacu ku babyeyi bacu biri mu mateka twebwe nta responsibility dufite yo kumva yuko turi guilty ku byo bintu byabaye abanyarwanda nabo bafite ikintu cyumva ngo bari guilty bashaka kurwana intambara y'ababanjirije y'abakurambere y'ababyeyi babo bakumva yuko ari urugamba rwo kurwana kugira ngo batsinde aho niho dukorera ereri yo kujya muri denaye no kujya kumva yuko turwana intambara tutabayemo nge nemera yuko mu bushobozi bwanjye mfite ariko ntabwo bivuze ko ari nge ugomba kubyemeza ko dufite umuhamagaro wo gutega amatwi abo tutabyumva kimwe tugatega amatwi tukabumva tukabagerageza kubumvisha yuko u Rwanda turusangiye ari nayo mpamvu Dr. Himbara mu nyandiko yandika nsikurikira buri munsi ndabibona baramunenga baramukritika Kigali iramwatakinga iramuhakinga oposisiyo iramunenga iramurwanya ntabwo tutabona abantu bari inimiro bavuga ibibazo byacu nka David Himbara nagushimiye cyane kuba witabiye ikintu kigali kuri mugoroba kandi n'igihe cyose uzaguhamagara nziza kuzabyitabira none tukaba twabasha kuganira mwakoze cyane mugoroba mwiza
thank you young brother
thank you so much
god bless
murakoze cyane murakoze cyane
Shuti
mwarimu tere matula dita ukuri mugoroba reka mbashimire kandi mbasabe yuko mutwandikira ibitekerezo byanyu dushimire Dr. Himbara watuganirije kuri mugoroba dushimire komerede teo waje kubana natwe dushimire namwe mwese muzatwandikira mufite ibitekerezo tubasaba duti u Rwanda twifuza rw'ejo hazaza n'u Rwanda rudafite abantu batifuza ko abandi batanga ibitekerezo u Rwanda twifuza n'u Rwanda rurimo abanyarwanda bose b'inyabutatu nyarwanda wenda n'abanyamahanga bafata citizenship y'uyu munsi bagomba gutanga ibitekerezo bitandukanye tugomba kumva uko bategeza ku gihugu cy'u Rwanda n'u Rwanda twifuza ko umunyarwanda wese agira ijambo abantu bakamutega amatwi ibyo twaganiye kuri mugoroba byose mushaka kubinenga cyangwa mushaka no kubishima ariko icy'ingenzi ni uko utwandikira uvuga uti ndashaka nanjye gutanga igitekerezo mukamuza n'ababitanze ibitekerezo tukagira debate ibiganiro niyo nzira yo gukemura ibibazo byacu nungutse byinshi ku mateka y'Himbara hari byinshi narinzi wenda tekereza nungutse byinshi kuri Theo ariko nawe udukurikiye ushaka kugeza muri ikiganiro twagize kuri mugoroba nabashimira ko twabanye kuri mugoroba mwese mbabwira ni u Rwanda ruzakigura abanyarwanda ntagari abanyamahanga ubutezi bwa kamwe butwica buzavaho abanyarwanda ntagari abazungu cyangwa abanyamahanga mwese no mwagumane gukunda igihugu cyanyu kujya mu giharanire mwakoze cyane David Himbara Theo nabo mudukurikiye nabwira turabakunda kuri aditahuka muri abantu b'agaciro tuzakomeza ejo muzazimeshe dukomeze tubane nawe ubutaha yaseje ndayizeye tukaba tubakunda
goodbye.